This message, The Presence of God Unrecognized, by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Thursday evening, June 18, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, USA. Lo myalezo, ubukho bukaThixo bungaqatshelwanga, kamzalwana William Marion Branham, waqala ukushunyayelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngolwesine ngoJuni we-18, 1964, kwiholo kamasipala eTopeka, Kansas, USA.
Now, while our crowds are small, we're going to try to hurry up, get out, so we can, working for this one purpose, for you to recognize the presence of Jesus Christ.
Ngoku, ngelixa izihlwele zethu zizincinci, siza kuzama ukukhawulezisa, siphume ukuze sibe nakho, sisebenzele le njongo inye, ukwenzela wena, uqaphele ubukho buka Yesu Kristu.
If he is present, then why everything's settled. He made the word, he's sure to confirm it. He proves that he'll confirm it. He's just the same yesterday, today, and forever.
Uyabona, ukuba yena ukhona, ngoko kutheni yonke into igqityiwe, wenza ilizwi yena ulapha ukuqinisekisa lona, uyabonakalisa ukuba yena uyakuliqinisekisa lona, usenguye nje izolo namhlanje naphakade.
We seen him do it last night infallibly. We see him night after night, and day after day, and year after year. Never one time has he predicted anything regardless of when it was, when it would happen, out of the thousands of times of what was perfectly on the dot, on time and right.
Simbonile yena eyenza phezolo, ngokungasileliyo, siyambona yena, ubusuku emva kobusuku, kunye nosuku emva kosuku, kunye nonyaka emva konyaka, zange, nangaxesha linye, wakhe waqikelela into, kungakhathaliseki okokuba kwakunini, ukuba iyakwenzeka nini, kumawaka amaxesha, oko kwakuchaneke ngokupheleleyo kwixesha, kwaye ngokuchanekileyo.
How many knows that, knows the ministry, knows that's true?
Ingayenza njani? Bangaphi abakwaziyo oko, kwaye belwazi nolungiselelo, kwaye besazi ukuba oko kuyinyaniso.
Not one time regards how even impossible. Happened just the same. He's God. If we could just recognize that, take a hold of it.
And talk. Nangalinye ixesha, nokuba kutheni, nku, nokuba akukwazeki kangakanani, yenzeka njengendlela enye, yena unguThixo, kwaye, ukuba nje siyakuqaphela oko, sikubambe.
And now, we just have a short time to be here. I think three more nights. Two more nights and a day after tonight. I think Sunday afternoon is the closing service.
Kwaye ngoku, sinexesha nje elifutshane lokuba lapha. Ndicinga obuthathu ngaphezulu ubusuku, okanye obubini ngaphezulu ubusuku kunye nemini, emva kobu busuku. Ndicinga icawe emva kwemini, inkonzo yokuvala.
We try to close on Sunday afternoon, so the pastors and everybody, we don't want to keep you from your church. We just want to add more to the church and give you more faith in the God that you serve in your church.
Sizama ukuvala ngecawa emva kwemini, ukuze abelusi naye wonke ubani. Asifuni kunigcina ningayi ebandleni leyo. Sifuna nje ukwengeza ngaphezulu ebandleni. Size sininike olungaphezulu ukholo kuThixo enimkhonzayo ebandleni lenu.
See, we don't want the doors of the church closed by no means. We want you to stay there. But we're just trying to help you, to encourage you. A revival don't even mean to add more to the church. A revival means to revive that what you've already got. A revival.
Yabona, kwaye asifuni ingcango zebandla zivalwe konke konke. Sifuna nina nihlale phaya, kodwa siyazama nje ukuninceda, ukunikhuthaza. Imvuselelo ayithethi kwa nokongeza ngaphezulu ebandleni. Imvuselelo ithetha ukuvuselela oko ubusele ukufumene. Injalo londo, imvuselelo.
I watched one time at the seashore where a wind was blowing, and it was just shaking. Well, it wasn't the seashore, it was up Lake Michigan. I was standing out there watching the waves as they come in, and all that sea was a-jumping, or the waters a-jumping, and the boats are rocking.
Ndabukela ngenye imini, elunxwemeni lolwandle apho umoya wawubhudla kwaye lwalushukuma nje kutheni kwakungekho elunxwemeni lolwandle kwakuphezulu eLake Michigan. Ndandimi phandle phaya ndibukele amaza njengoko ebesaya kuza kwaye oh elaa lwandle lalixhumaxhuma okanye amanzi exhumaxhuma kwaye imikhombe idlikidleka ndaza.
I thought, what is that going on? I thought, wow, the lake's having a revival. That's it. It's jumping and shaking wild. There's a rushing mighty wind coming down on it.
Ndacinga, yintoni leya iqhubekayo? Ndacinga, kutheni ichibi linemvuselelo? Nantsoke, liyaxhuma kwaye lidlikidleka. Kutheni kukho umoya omkhulu ovuthuzayo usihlela kulo.
I thought, well, you know what? There isn't one more drop of water in it right now than what it was when it's perfectly still. No more water in it. It's just all stirred up.
Ndacinga, kulungile. Uyayazi intoni, akukho nalinye ithonsi lamanzi ngaphezulu kulo kanye ngoku kunokuba bekukho ngelixa belizolile ngokugqibeleleyo. Akukho manzi angaphezulu kulo. Lonke nje liyazanyazanyisiwe.
What's it stirred up about? You know what a stirring up in the water does? Washes all the trash out of it up on the bank. That's what we need, a washing of unbelief out on the bank. Let the Word of God have preeminence.
Kuhle, ngoku, yintoni elizanyazanyiswa malunga nayo? Niyazi yintoni ekuyenzayo ukuzanyazanyiswa kwamanzi? Kuhlamba kukhuphe yonke inkunkuma kuwo, ngaphezulu elunxwemeni. Yiloo nto esiyidingayo. Ukuhlanjwa kokungakholwa elunxwemeni sivumele ilizwi likaThixo libe nobunganga.
That's what we need, a revival. Wash all the unbelief out and all the bugs and superstitions and things. Come out and see that God's still God.
Amen.
That's what we have revivals for.
Kuko oko esikudingayo, imvuselelo nokuhlamba konke ukungakholwa nazo zonke intsholongwane neenkolelo nezinto. Phumani nize ndibone ukuba uThixo usenguThixo. Yiloo nto esinemvuselelo ngayo.
The Lord help us as we choose this text and read it for tonight. May the Lord bless the reading of His Word. Found in St. Matthew, the 12th chapter, 38th and to the 42nd verse.
Inkosi mayisincede njengoko sikhetha isiqendwana nokusifundela obu busuku. Yanga inkosi ingasikelela ukufundwa kwelizwi layo. Lifumaneka kuMateyu ongcwele, isahluko seshumi elinesibini, amashumi amathathu anesibhozo, kunye nokuya kumqolo wamashumi amane anesibini.
And my text tonight is the presence of God unrecognized. Last night we were talking of Jesus being the same yesterday, today, and forever, and seeing that He was the same yesterday, today, and forever. Now His presence, if He is the same, is unrecognized. Let us read.
Kwaye, isiqendwana sam ngobu busuku ngu, ubukho bukaThixo bungaqatshelwanga. Phezolo, besithetha ngoYesu ekubeni ekwanguye izolo, namhlanje naphakade. Kwaye, sabona ukuba wayesekwanguye izolo namhlanje naphakade. Ngoku ubukho bakhe ukuba isekwanguye abuqatshelwanga. Masifundeni.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seek after a sign. And there shall be no sign given unto it but the sign of the prophet Jonas.
Kwaza kwaphendula abathile kubabhali nabafarisi besithi, Mfundisi, singabona umqondiso uvela kuwe. Kodwa waphendula ke wathi, isizukulwana esingendawo nesikrekrezayo sifuna umqondiso. Ke asiyikunikwa mqondiso. Ungenguwo umqondiso kaYona umprofeti.
For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
Kuba, njengokuba uYona ebemini ntathu nabusuku buthathu esiswini somnenga, kwangokunjalo unyana womntu woba mini ntathu nabusuku buthathu embilinini womhlaba.
The man of Nineveh shall rise in the judgment with this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here.
Amadoda aseNinive ayakusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwana, kwaye asigwebe ngokuba aguquka wona ngommemezo lukaYona, kwaye khangelani omkhulu kunoYona nanku apha.
And the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here.
Ukumkanikazi welasezantsi uyakusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwana, kwaye asigwebe ngokuba wavela eziphelweni zomhlaba esiza kuva ubulumko bukaSolomon, kwaye khangelani omkhulu kunoSolomon nanku apha.
The unrecognized presence. What could these people be thinking of? God has always, it's been that way every time he comes.
Ubukho obungaqatshelwanga. Yintoni ababenokucinga ngayo aba bantu? UThixo wasoloko, yasoloko ingalandlela lonke ixesha esiza.
When Jesus was here the first time, he said, you whiten and you garnish the walls and the tombs of the prophets and you put them in there.
Xa uYesu wayelapha ixesha lokuqala, wathi, nina niqaba kwaye nihombisa iindonga namangcwaba abaprofeti, kwaye nibafaka phaya.
See, something happens and it passes by, and God hides it from the eyes of the wise and prudent and reveals it to babes such as will learn. Jesus thanked the Father for doing such. It goes right by the people and they don't know it.
Yabon, into etile iyenzeka, kwaye iyigqitha, kwaye uThixo uyayifihla emehlweni ezilumko nengqondo, ayityile kubantwana abaya kufunda. UYesu wabulela uyise ngokwenza njalo. Uyabona, igqitha ngqo ebantwini, kwaye abayazi.
For instance, you Catholic people here tonight, do you remember a few years ago, Joan of Arc in France, the little lady that was really, she led the revolutionary in France, but she was really a servant of Christ.
Umzekelo, nina bantu bamaKatolika apha ngobo busuku, niyakhumbula kwiminyaka embalwa eyagqithayo uJoan waseArc eFrance, inenekazi elincinci ngenene elali lakhokhela uvukelo eFrance, kodwa ngenene lalisi sicaka sikaKristu.
What did your church do to her? Burn her at the stake as a witch, because she's seen visions and was spiritual. The Catholic Church burned her as a witch at the stake, because she was spiritual and seen visions.
Intoni ibandla lenu elayenzayo kulo, lamtshisela emthini njengegqwirha, kokuba lalibona imibono, kwaye lalingowokomoya. Ibandla lamaKatolika lalitshisa njengegqwirha emthini, kokuba wayengowokomoya, kwaye ebona imibono.
A few years afterwards, they found out that that woman was a saint. So, of course, you'd done great penance. You'd dug up those priests' body that condemned her and burned her and threw them into the river. Of course, that you'd done great penance for that, for digging up this priest's body.
Iminyaka embalwa emva koko, bafumanisa ukuba la mfazi wayengongcwele, ke kakade nenze ungcengcezo olukhulu, nomba lo mizimba yabapriesti abamgwebayo yena kwaye bamtshisa nayiphosa emlanjeni. Kakade oko nenza ungqengqezo olukhulu ngokuya ngokomba le mizimba yabapriesti.
Now, in the days of the prophets, what happened? They did the same thing. They didn't recognize them till they had done come. Ministry is finished. Took out of that the elected. And then, after they were gone, they recognized that they had been a prophet among them.
Ngoku, ngemihla yabaprofeti, kwenzeka ntoni? Benza into ekwanya. Abazange babaqaphele bona, bade babe bagqithile. Ulungiselelo lugqityiwe. kwathatyathwa kwakhutshwa kwabaya abonyuliweyo. Kwaze emva kokuba bemkile, baqaphela ukuba bekukho umprofeti phakathi kwabo.
Jesus, he came to the earth, the endowed within him was the Father God. I and my Father are one, my Father dwelleth in me. It's not me that doeth the works, but my Father. And if I do not the works of my Father, believe me not.
UYesu weza emhlabeni, ngaphakathi kuye yayinguyise uThixo, mna nobawo wam sibanye, ubawo uhleli kum, asindim owenza imisebenzi, kodwa ubawo wam, kwaye ukuba andenzi imisebenzi kabawo wam, musani ukundikholelwa.
Now, if you notice, when he came, about 1/90th of the world knew that he is even on earth at that time, and yet the Savior of the world.
Koko, ukubani yaqaphela, xa yena wezayo, malunga nesinye samashumi alithoba ehlabathini, layazi ukuba wayekho kwa ukubakho emhlabeni ngela xesha, kwaye noko umsindisi wehlabathi.
And then they never recognized who he was, even the church or no one else, until they had crucified him, buried, and rose on the third day, before they ever knew who he was.
Kwaye ngoko, zange baqaphela yayingubani yena, nkune bandla okanye namnye ongomnye kunzima. Bathe bambethelela emnqamlezweni, bamngcwaba, kwaye wavuka kusuku lwesithathu, ngaphambi kokuba bakhe bayazi waye engubani yena.
It comes in and goes out, and people does not recognize it until it's past. And they, because that it never fits their theology, it never fits the time of the day. You see what it is? They're always living in a glare of another age. Always.
Iyangena iphinde iphume, kwaye abantu abayiqapheli ide igqithe, kwaye bona ngokuba yona zange ilungelelane nemfundo yabo yezenkolo, ayizange ilungelelane nexesha lemini, yabona iyintoni, basoloko bephila kukhanyiso olungasekhoyo kwesinye isigaba kwasoloko.
The reason they didn't accept Jesus because they were living in the glare of the law, and when Jesus came was not contrary to the law but come to fulfill the law. Well, they couldn't accept him because his message wasn't exactly the way they had it all created out, and it was called then traditions.
Isizathu abangazange bamamkele uYesu ngokuba babephila kukukhanya okungasekhoyo komthetho, kwaye xa uYesu wezayo wayengachasenanga nomthetho, kodwa weza kuzalisekisa umthetho kuhle, babengenakumamkela yena ngokuba umyalezo wakhe wawungekho ngendlela ababenayo wenziwe imvumonkolo ngokuchanekileyo, kwaye wawubizwa ngoko izithethe.
And he didn't come according to the traditions. He didn't keep their traditions. And really he upset it and tore it up and done things that was contrary to it, insomuch that they thought he's breaking up the churches.
Kwaye zange eze ngokwezithethe zabo, zange agcine izithethe zabo, kwaye ngenene wazicaphukisa, wazikrazula, waza wenza izinto ezichasene nazo, kangangokuba bacinga wayechitha amabandla.
And they couldn't receive him because of his message. And we all know today that he come exactly in the line of God's prophecy. But they didn't know it then. And it could happen again and we wouldn't know it.
Kwaye babengenakho ukumamkela yena ngenxa yomyalezo wakhe, kwaye siyazi sonke namhlanje ukuba weza ngokuchanekileyo kumgca wesiprofeto sikaThixo, kodwa babengayazi ngelaa xesha, kwaye isenokwenzeka kwakhona, kwaye asiyi kuyazi.
I imagine if he had actually appeared tonight, it would be so contrary to what we've got all figured up on our charts and in our schools and things, that be very few would recognize what was going on. He said it would be. How he come?
Ndiyacinga ukuba ebenokubonakala ngobu busuku, ibiya kuchasana ngenene koko sikuqikelele ngeengcinga kwizibakala zethu nakwizikolo zethu nezinto, ibiya kuba ngabambalwa kakhulu babeya kuqaphela okwakusenzeka. Watsho ukuba iya kuba njalo indlela enze ngayo.
Now, Jesus being there so scripturally identified by the scriptures, and the scribes and Pharisees of that day could not recognize him.
Gogo, uYesu ekubeni ephaya ngokwesibhalo ngenene eqondakalisiwe ngezibhalo kunye nababhali nabafarisi balamhla ababanga nakho ukumqaphela yena.
Why didn't they do it? Because they had it figured out some other way. That's where Jesus told them, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Kutheni bengazange bona? Kutheni bengazange bayenza? Ngokuba bayiqikelela ngengcinga ngenye indlela. Kulapho uYesu wabaxelelayo, phengululani izibhalo, kuba kuzo nicinga ninobomi obungunaphakade, zabe zona izizo ezingqina ngam.
Now he come exactly with the scriptures. But they had it figured out maybe that if he would come, the Messiah would probably do what Moses did or what Noah did, build him an ark or something else.
Ngoku, uze ngokuchanekileyo ngezibhalo, kodwa bakuqikelela ngengcinga, mhlawumbi ukuba uyakuza, uMesiya mhlawumbi uyakwenza oko uMoses wakwenzayo, okanye oko uNoah wakwenzayo, abakhele umkhombe okanye into ethile engenye.
But we reason he come the way he did, they hadn't figured out in the scriptures with their traditions, did not teach them, so the people were so confused they didn't know what was going on.
Kodwa isizathu sokuza kwakhe ngendlela eze ngayo abazange bayiqikelela ngengcinga ezibhalweni ngezithethe zabo zange zibafundise ke abantu babebhideke kakhulu.
I wonder if that could happen today. I wonder if it could be different than what our traditions has taught us. And it could come and something had passed through and we'd never even know until it's already passed and then it's over. That's just about the way it'll come.
Ndiyamangala ukuba oko akunakwenzeka namhlanje. Ndiyamangala ukuba ingaba ngokwahlukileyo kunoko izithethe zethu ezisifundise kona kwaye inokuza. Kwaye into ethile inokugqitha kwaye singaze sazi ide ibe sele igqithile. Kwaye ngoko igqithile. Oko nje indlela eyakuza ngayo.
Do you know when John the Baptist came on the scene that had been predicted all the way from the book of Isaiah hundreds of years, about 800 years, Isaiah prophesied, I think, before the coming of Christ?
Ingaba niyayazi xa uYohane umBhaptizi weza embonakalweni. Oko kwakuqikelelwe konke ukusukelwa kwincwadi kaIsaya. Amakhulu eminyaka, malunga namakhulu asibhozo eminyaka, uIsaya waprofeta, ndiyacinga, ngaphambi kokufika kukaKristu.
Did you know John came exactly the way Isaiah said he would come? He came exactly the way Malachi said he would come, and even the apostles didn't recognize it?
Ingaba benisazi ukuba uYohane weza ngqo ngendlela uIsaya watshoyo ukuba uyakuza. Weza ngqo ngendlela uMalaki watshoyo uyakuza.
One day in Matthew 11, John was in prison, and the apostles, some of his disciples, went over to ask Jesus, was he the one, or should they look for another?
Kenye imini, kumateyu ishumel nanyi, uYohane wayesentolongweni, kwaye abapostile, abanye babapostile bakhe, bawelela ngaphaya ukuya kubuza uYesu wayengulowo, okanye kufanele bakhangele omnye.
I noticed Jesus did not give them a book of how to behave himself in jail or how to conduct his character. He said, stay around and watch what happens. And go show John the things that you've seen happen. That was the evidence that he was that word.
Goku, qwalasela, uYesu zange wabanika ncwadi yokuba aziphathe kanjani indlela amakaziphathe ngayo entolongweni. Okanye indlela yokuphatha isimilo sakhe. Wathi, hlalani, nize nibukele oko kwenzekayo, nize nihambe, niye kubonisa uYohane izinto enithe nazibona zisenzeka. Oko yayibubungqina wokuba waye elela lizwi.
And I remember, the word always comes to a prophet. We all know that. God does nothing without showing it to his prophets. That's the reason the book of the revelation of Jesus Christ is the fullness of Christ right here before us, the book.
Kwaye ngoku, kumbulani, Ilizwi lisoloko lisiza kumprofeti. Sonke siyakwazi oko. UThixo akenzi into ngaphandle kokuyibonisa kubaprofeti bakhe. Eso sisizathu incwadi yesityhilelo sikaYesu Kristu kokugcweleyo ukuphelela kukaKristu kanye apha phambi kwethu incwadi.
Now, he'll have to send someone to confirm that book, reveal it, open the seals and so forth. But as far as any further revelation of Christ, it's already recognized right here. He's the fullness of this, of the revelation.
Ngoku, kuya kufuneka athumele omnye othile ukuqinisekisa laa ncwadi ayityile yona, avule amatywini, nanjalo njalo. Kodwa, ngokubhekiselele nakwesiphi esingaphezulu isityhilelo sikaKristu, sele siqatshelwe kanye apha ukuphelela koku kwesityhilelo.
Now notice, never does it fail, but the word comes to the prophet. Look at John standing in the water, predicting the prophet that the Messiah was right then among them.
Koku, qwalasela, ayizanga yasilela, kodwa ilizwi liza kumprofeti. Khangela kuYohane emi emanzini, eqikelela umprofeti ukuba uMesiya wayekhona kanye phaya phakathi kwabo.
He said, there's one standing among you now that you don't know. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Now remember, he was standing right among them. The Bible said so. And they didn't recognize it.
Wathi, kukho othile omileyo phakathi kwenu ngoku, eningamaziyo, uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ngoku khumbulani, waye emile kanye phakathi kwabo. IBhayibhile yatsho njalo, kwaye zange bayiqaphele.
One day, when Jesus came walking down, John recognized him. He said, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Now watch, before he was recognized by anybody, he came to the prophet. He was the Word. John was a prophet.
Ngenye imini, xa uYesu weza esihla, uYohane wamqaphela yena, waze wathi, nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ngoku, qaphela, ngaphambi kokuba aqatshelwe nangubani, weza kumprofeti, waye elilizwi. UYohane waye engumprofeti.
I remember my old Baptist teacher told me, said, you know what happened? Said, Jesus baptized John. I said, I don't think so. He said, sure, John was never baptized. He come preaching, baptizing, nobody was worthy to baptize him. Jesus baptized him.
Ndiyakhumbula owam omdala utitshala wombhaptizi wandixelela. Wathi, uyazi intoni eyenzekayo. Wathi, uYesu wabhaptiza uYohane. Ndathi, andicingi njalo. Wathi, ngokuqinisekileyo, uYohane zange wabhaptizwa. Weza eshumayela ebhaptiza. Kwakungekho bani ufanelekileyo ukuba ambhaptize. UYesu wambhaptiza.
I said, I don't know him. One day while in study, the Holy Spirit revealed it like this. See, watch, he walked out of the water. He said, why comest thou unto me? I have need to be baptized of thee.
That and us. Kwaza ngenye imini, ngelixa ndisekufundeni, umoya oyingcwele wayityhila ngolu hlobo. Yabona, qaphela. Waphuma emanzini wathi, kutheni usiza kum wena? Ndinesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe.
Jesus said, suffer that to be so. Watch. But thus it is becoming to us, behooving us, that we fulfill all righteousness.
Wathi uYesu, vumela oko kube njalo, bukela, kuba kusifanele thina, ukufanela thina, oko kuba sizalisekise bonke ubulungisa.
John being a prophet, knowing the word, the sacrifice he was must be washed before presented. Then he was baptized, John baptized him, because it's becoming to us that we fulfill all righteousness. The word came to the prophet in the water.
UYohane, ekubeni engumprofeti, elazi ilizwi, idini awayelilo, kufanele lihlanjwe phambi kokunikezelwa. Emva koko, wabhaptizwa. UYohane wambhaptiza ngokuba kusifanele thina ukuba sizalisekise bonke ubulungisa. Ilizwi leza kumprofeti emanzini.
And then when he was baptized, still the people and the Holy Spirit came down. Not everybody saw it. John saw it. The angel of the Lord can be right here tonight and maybe one person see it, no one else.
Kwaye emva kokuba ebhaptiziwe, futhi abantu, kwaye umoya oyingcwele wehla asinguye wonke umuntu owawubonayo wona uYohane wawubona wona ingelosi yenkosi ingaba lapha kanye ngobu busuku kwaye mhlawumbi umuntu omnye ayibone yona kwaye kungekho wumbi ongomnye.
That light, that star, it come over every observatory where the wise man followed. No observatory knows anything about it. No one else saw it at all but those wise men, because it was for them to see it.
Amen.
They saw it. It was real to them.
Okwakukhanya la nkwenkwezi yathi yeza phezu kwayo yonke inqaba yokujonga isibhakabhaka apho amadoda azizazi alandelayo. Akukho nqaba yokujonga isibhakabhaka yazi kwanto ngayo. Akukho mntu ongomnye owayibonayo yona konke konke, kodwa loo madoda azizazi ngokuba yayikokwabo ukuyibona yona. Ayibona yona, yayiyeyenene kuwo.
When the light, the pillar of fire, smote Paul down on the road to Damascus, he recognized that he was in the presence of God.
Xa ukukhanya intsika yomlilo yabetha uPaulus endleleni eya eDamasco, waqaphela ukuba wayesebukhoneni bukaThixo.
Now that Hebrew would have never called any other spirit Lord, besides he knew that was the same pillar of fire that led his people out of the wilderness. He said, Lord, who are you?
Koko, lam hepere, wayengenakho ukubiza namnye umoya ongomnye Nkosi. Nangaphandle koko, wayekwazi okuya yayikwayintsika yomlilo ekwanye eyakhokelela abantu bakhe yabakhupha entlango. Wathi, Nkosi, ungubani wena?
Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, I'm Jesus. Jesus said, I come from God and I return to God. He was that fire that was in the burning bush that led Moses through the wilderness. And he returned back to that.
Saule, Saule, undichuchisela ninamna. Wati, dingu Yesu. U Yesu wati, dipuma kutiko, kwaye ndibuyela kutiko. Waye engulamlilo owa usetyholweni elivuthayo, owathi wakhokelela uMoses ukugqitha entlango kwaye wabuyela emva kokuya.
And now here he was on the road down to Damascus, was stricken down, and all the men was with him. They never saw that pillar of fire, and it was so real to Paul till it put his eyes out, and he had to be led down to the street called Straight in Damascus. He was blind.
Kwaye ngoku apha wayekho endleleni ukuya eDamasco, wakhahlelwa phansi kwaye onke amadoda ayekunye naye akazange abone laa ntsika yomlilo kwaye yayinjalo njalo ukuba yeyenene kuPaulus de ikhuphe amehlo akhe kwaye kwafuneka akhokelelwe kwisitrato esibizwa tye eDamasco wayeyimfama.
Ananias, a prophet down there, saw in a vision, went and laid hands on him, and he received the Holy Ghost, and the scales fell from his eyes, and he could see again. It was so real to him that he put his eyes out, and yet none of the rest of them recognized it being there, could see it.
Uananiya, umprofeti ezantsi phaya, wabona kumbona, wahamba waya kubeka izandla kuye, kwaye wamkela umoya oyingcwele, kwaye inkwethu yawa emehlweni akhe, waza wanako ukubona kwakhona. Yayiyeyenene kakhulu kuye de ikhuphe amehlo akhe, kodwa noko akukho namnye kubo wayiqaphelayo yona ukuba iphaya onokuyibona yona.
So is it tonight.
Amen.
There's somebody sitting right there can bring God on the scene when the other don't know nothing about it.
Amen.
Recognizing God.
Ke iyo ngobu busuku. Kukho umntu othile ohleli kanye phaya onokuzisa uThixo embonakalweni xa omnye engasayikwazi kwanto malunga nayo ukuqaphela uThixo.
Jesus, when he was here on earth and had fully performed the sign that the Bible said that he would do, but they didn't recognize it because it wasn't according to their tradition. For that age,
kwaye uYesu xa waye elapha emhlabeni kwaye enze ngokupheleleyo umqondiso ethe iBhayibhile yena uya kuwenza, kodwa zange bawuqonde ngokuba wawungekho ngokwezithethe zabo ukwenzela esasigaba.
He wasn't to come and do what Moses did. He was to come and be born of a virgin. And according to Deuteronomy 18:15, he was to be a prophet. And exactly he did those works and signs.
Wayengafanele ukuza aze enze oko uMoses wakwenzayo. Wayefanele eze kwaye azalwe intombi. Kwaye yena, kwaye ngokwe Deuteronomy ishumelinesibhozo, ishumelinesihlanu. Wayefanele abe ngumprofeti. Kwaye ngokuchanekileyo wayenza loo misebenzi nemiqondiso.
The Jews always sought signs. They were taught to never to depend on intellectual speeches. The Jews know better than that. The Greeks taught that. But not intellectual speeches, but upon signs. Show us a sign.
Amayuda ayesoloko efuna imiqondiso. Ayefundisiwe ukungaze axhomekeke kwiintetho zobukrelekrele. Amayuda azingcono kunoko. AmaGrike afundisa oko. Kodwa hayi intetho zobukrelekrele, kodwa phezu kwemiqondiso, sibonise umqondiso.
These people once said, Rabbi or Master, show us a sign. They want to know. And he had already showed them the sign. And they wanted a different kind of sign. But he could only do the sign of that age.
Aba bantu, omnye wathi, Rabbi, okanye, mfundisi, sibonise umqondiso. Babefuna ukwazi. Kwaye wayesele ebabonisile umqondiso kwaye babefuna uhlobo olwahlukileyo lomqondiso kodwa wayenokwenza kuphela umqondiso wesasigaba.
So does he today. This pouring out of the Holy Ghost is a sign of his appearing.
Amen.
Even in this age, as he promised, they want a sign, and he had given the scriptural sign, but they wanted a different sign.
Ke wenza njalo namhlanje. Oku kuthululwa komoya oyingcwele ngumqondiso wokubonakala kwakhe enkuna kwesi sigaba njengoko wathembisayo. Bafuna umqondiso kwaye wabanika umqondiso wesibhalo kodwa babefuna umqondiso owahlukileyo.
That's where so many people today is going to be confused. You know the rapture might take place and just think of the sadness of it. Let me go back to where Jesus or John sent his disciples over to see Jesus, if he was the Messiah or not.
Apo, kulapo abantu abaninzi namhlanje baya kubhidakala khona. Niyazi, uqhilo lungenzeka, kwaye nje cinga ngodano lwayo. Mandibuyele emva apho uYesu okanye uYohane wathumela abafundi bakhe ukuya kubona uYesu, ukuba waye enguye uMesiya okanye hayi.
That hour he done many things. When he returned back to the disciples to tell John what they had seen, Jesus said to those sitting there, said, what went ye out to see in the wilderness? What went ye out to see when John was preaching?
La yure, wenza izinto ezininzi. Xa wababuyisela emva abafundi, ukuyo kuxelela uYohane oko bakubonileyo. UYesu wathi kwabo babehleli phaya, wathi, yintoni enaphuma niye kuyibona entlango? Yintoni enaphuma niye kuyibona? Xa uYohane wayeshumayela.
Did you go out and see a man clothed in white raiment and so forth, or soft raiment? Said they are the in king's palaces. They bury the dead and kiss the babies and marry the young and so forth. That they don't know the handling of a two-handed sword.
Ingaba naphuma ukuya kubona indoda enxityiswe ngezambatho ezimhlophe njalo njalo okanye ezithambileyo izambatho wathi bona bazi. Kumabhodwe okumkani, bangcwaba bafile baphuze intsana, batshatise abatsha njalo njalo. Okuya, abakwazi ukuphathwa kwekrele elintlangothi mbini.
Said, what did you go out to see then? A reed shaking with any wind? Somebody, some group will offer him a little more money and he'll go to this one instead of going to the calling of the Lord? Not John. Somebody could twist him around and say, we'll give you more if you'll deny this and take this. Not John.
Wathi. Intoni enaphuma niya kuyibona ngoko, ingcongolo edlikidlwana nguphi umoya, umntu othile, iqela lithile liya kumnika engaphezulwana imadlana kwaye uya kuya ngaphaya kulona endaweni yokuya ngokobizo lwenkosi. Hayi uYohane, umntu othile wayenokumjija amguqule, athi siya kukunika okungaphezulu, ukuba uya kukuphika oku, uze uthabathe oku. Hayi uYohane.
He said, what did you go out to see then, a prophet? He said, I say unto you more than a prophet. And if you can receive it, this is who the prophet said, behold, I send my messenger before my face, which will prepare the way. And that was Malachi 3, where he did it.
wathi, na puma na ya paya niyo kubona ntoni ngoko. Umprofeti, wathi, ndithi kuni, ngaphezulu komprofeti. Kwaye, ukubani ngayamkela, yena nguye lo umprofeti wathi, bonani, ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam, yena uya kulungisa indlela. Kwaye lo, yayingumalaki isithathu, apho wayenzayo.
One day the disciples asked and said, why did the scribes say that Elias must first come? Jesus said, he's already come and you didn't know it. And they understood that it was John the Baptist. Those elected apostles still couldn't see who he was. That was the Elijah.
Kenye imini, abafundi bambuza yena. But kutheni abaphali besithi u-Eliya kufanele afike tanci. Wathi uYesu, selefikile. Kwaye aniyazanga lonto. Kwaye baqonda ukuba yayinguYohane umbhaptizi. Abo banyulwa babapostile. Babengenakho ukubona ingubani. Lo yayingu-Eliya.
Now look, you know the coming of the Lord is going to be a secret coming? He said there will be two in a bed and I'll take one and leave one. That's where the night is. Two in a field, I'll take one and leave one.
Ngoku jonga, uyazi ukuza kwenkosi kuza kuba kukuza ukuyimfihlo. Wathi, kuya kube kukho ababini ebhedini. Kwaye, ndiyakuthatha abemnye ndize ndishiye omnye. Apho, kulapho ubusuku bukhoyo. Ababini entsimini, ndiyakuthatha abemnye ndize ndishiye omnye.
You know there's so many people disappear every day off the face of the earth that nobody can account for? One of these days, it might be that people might say, well, you mean the tribulation of things on us now? I thought the church was to go before the tribulation.
Uyazi, kukho abantu abaninzi, abanyamalalayo yonke imihla, basuke ebusweni bomhlaba, ekungekho nabani wokunika ingxelo. Ngenye yezimini, inokwenzeka ukuba abantu bathi, kuhle, uthetha ukuba intshutshiso, into ikuthi ngoku. Ndicinge ukuba ibandla kufanele limkile ngaphambi kwentshutshiso.
They don't realize and understand that the rapture could take place and they know nothing about it. It's a secret going of the church.
Abaqiqi kwaye bengaqondi ukuba uchwilo lunokwenzeka kwaye abayikwazi nanto malunga nalo kukumka ngemfihlo kwebandla.
And think people go right on preaching, saying they believe they're getting saved and adding in the church and building churches and going on just like they did in the days of Noah and so forth. And not know it, and the rapture done past.
Amen.
It's already happened and you didn't know it.
Kwaye cingani, abantu baya kuqhubeka beshumayela, besithi bayakholwa, bayasindiswa, kwaye besongeza ebandleni, kwaye besakha amabandla. Kwaye beqhubekeka nje ngohlobo abenza ngalo kwimihla kaNowa nanjalo njalo. Kwaye bengazi, kwaye uchwilo lugqithile, sele yenzekile, kwaye aniyazanga.
It's hundreds of people disappear from the earth, and people know nothing about where they went to. They can't account for it. Somebody was going somewhere, they never hear from them no more. And that could be the rapture.
Kukho amakhulu abantu abanyamalalayo emhlabeni, kwaye abantu abazinto malunga nendawo abaye kuyo. Abana kunika ngxelo ngayo. Umntu othile wayesiya endaweni ithile. Abazange beve kubo kwakhona. Kwaye oko kungaba luqhilo.
I tell you, friends, just because that we are members of the church or something like that, that doesn't mean too much to us. You better buckle up that armor.
Amen.
You better take that whole word of God and hold on to it and quit this Hollywood acting around here. It's got right into the church and it's a shame.
Ndiyanixelela sihlobo, ngokuba nje singamalungu ebandla, okanye into ethile efana leyo, oko akuthethi nto ingakho kuthi. Kungcono ugaxele esasikrweqa, kungcono uthabathe elalizwi likaThixo lonke, uze ubambelele kulo, kwaye ukuyeke oku kuzenzisa kweHollywood khona apha, kungene kanye ebandleni, kwaye lihlazo.
But Hollywood glows, just makes a bright light. And the church today is trying to compare with Hollywood. Christ is not in Hollywood.
Amen.
Christ is in the individual.
Kodwa iHollywood iyakhazimla nje ukwenza ukukhanya kugqamileyo. Kwaye ibandla namhlanje lizama ukuthelekisa neHollywood. UKristu akekho seHollywood. UKristu ukumntu ngamnye.
Hollywood glares while the gospel glows with humility. God ain't in these great, fine, fancy places and all this stuff that we see. He comes in humility, in form of meekness and gentleness, pass right through, and if you're acquainted with the Word, you'll see it. Amen. He that has an eye to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches.
IHollywood iyaqhakaza okanye, iHollywood iyakhanya, ngelixa ivangeli iqhakaza ngentobeko. UThixo akakho kwezi zintle zinomtsalane indawo kunye nayo yonke le nto esiyibonayo. Uza ngentobeko kwimo yobulali nobubele agqithe ngqo. Kwaye ukuba uqhelene nelizwi uya kulibona lona. Lo unemehlo zokuva makayive intetho ayitshoyo umoya kuwo amabandla.
Now today, which was identified, he identified himself properly to the believers, that they, them who were looking for it. Look at Peter and Andrew. Look at Nathaniel. No question in his mind. Look at the woman at the well. There was no question in it.
Yabona ngoku. Ngoku namhlanje, toleyo eyakhonjwayo. Wazazisa yena kakuhle kumakholwa ngalamhla. Wona ayekhangele yona. Jonga kuPetros noAndrea. Jonga kuNathaniel. Akukho mbuzo engqondweni yakhe. Jonga kumfazi equleni. Akungekho mbuzo kuyo.
But these Pharisees, a few days before where our text is tonight, saw him do that and then called him Beelzebub, a devil. The works had been done. They had to answer their congregation. So the only thing they could do was call it an evil spirit.
Kodwa, aba Farisi, kwiintsuku ezimbalwa apho isiqwendana sethu sikuso ngobu busuku. Bambona yena ekwenza oko, baze emva koko, bambiza yena Belezabhule umtyholi. Imisebenzi yayenziwe, kwakufuneka bephendule irhamente yabo, ke kuphela kwento babenokuyenza yayikuyibiza umoya ongcolileyo.
Beelzebub was a devil, like a fortune teller or something. And anyone knows that fortune telling is of the devil.
Belezabhule yayingumtyholi. Njengomvumisi okanye into ethile, kwaye nabani uyayazi ukuba umvumisi ngokamtyholi.
And they was comparing where he was the word that know the secret of the heart and proving that he was that prophet that was to be raised up to us in this day, the Redeemer prophet. And when he did that, the church in that day declared him to be Beelzebub.
Kwaye babethelekisa apho waye elilizwi elathi lazi imfihlelo zentliziyo kwaye libonakalisa ukuba waye engulaa mprofeti owaye yakuvuselwa thina kulo mhla umprofeti mhlanguli. Kwaye xa wakwenzayo okuya ibandla ngalamhla lamchaza ukuba nguBeelzebub.
You see what there was? He said, "You're blind leading the blind. They won't come in, neither will it let them that's under them come in."
Uyabona babe kuko, wathi nizimfama nikhokhela imfama, abasayi kungena, kwaye bengayi kubavumela abaphansi kwabo bangene.
What we want to do today is find out the truth. We've got to know the truth. Is he the same? Is he here to fulfill what he promised to fulfill?
Amen.
Search the scriptures and find what he's supposed to do today.
Into esifuna ukuyenza namhlanje kukufumana inyaniso. Kufanele sazi inyaniso, ingaba usekwa nguye, ingaba ulapha ukuzalisekisa oko akuthembisileyo ukukuzalisekisa. Phengululani izibhalo, nize nifumanise oko afanele akwenze namhlanje.
That's the reason that John Wesley or Martin Luther couldn't go on with Wesley's message. They organized it, that's as far as it could go.
Eso, sisizathu sokuba uJohn Wesley, okanye uMartin Luther, akabanga nakuqhubekeka nomyalezo kaWesley, bawenza ihlelo, oko kukangako ababenokukuhamba.
Along come Luther, out of Catholic Church, and he is a crank to them, but he had the message of justification because it was a word of God, a promise. Then after his death, they organized the Luther organization.
Ecaleni kweza uLuther, ephuma kwibandla iKatolika, kwaye bona waye engo ngalandeliyo kubo kodwa enomyalezo ogwetyelo kuba yayililizwi likaThixo isithembiso. Emva koko bona emva kokufa kwakhe benza umbutho kaLuda.
Then what happened? It got all cuddled up again, and according to the scripture, there's got to be another church age raised. And when it did, the Philadelphian church age raised John Wesley. What had happened kept coming westward all the time.
Emva koko kwenzeka ntoni? Kwafuneka bayange kwakhona. Kwaye ngokwesibhalo kufanele kubekho esinye isigaba sebandla sivuke. Kwaye xa sakwenzayo ibandla lesigaba sePhiladelphia lavuka uJohn Wesley. Kwaye yintoni eyenzekayo yaqhubeka isiza ngasentshona lonke ixesha.
And when it happened, there was the church age, and John Wesley raised up, but Luther could not receive it. Because he's already organized to justification, he could not accept sanctification.
Kwaye xa yenzekayo kwabakho isigaba sebandla. Kwaye uJohn Wesley wavuka, kodwa uLuther akabanga nakho ukuyamkela, ngokuba babesele bezenze umbutho kugwetyelwa, wayengenakho ukwamkela ungcwaliso.
Then when the Wesleyans organized the way they did, and the little branches went off, which did, along come the Pentecostal message of the restoration of the gifts. None of them can move. There's already organized. Now the pitiful part of it is the Pentecostals so organized.
Ngoko xa amawisile azenza umbutho ngendlela enza ngayo, kwaye amasebe amancinci aphuma nto leyo yenzayo ecaleni kweza umyalezo wePentecost wobuyiselo lwezipho. Akukho namnye kubo wabona kushukuma, babesele bezenze umbutho. Ngoku indawo elusizi yayo amaPentecost azenze umbutho.
Look at the day we're living in. What's promised for this day? Where are we? We've moved on up. The pillar of fire moves, and if children of Israel move with the pillar of fire, or they went back to Egypt. We've got to move with the word.
Khangela kumhla esiphila kuwo. Yintoni ethenjiselwe lo mhla? Kuphi apho sikhoyo? Sinyukele phezulu. Intsika yomlilo ihambile. Kwaye abantwana bakaIsrayeli bahambe kunye nentsika yomlilo okanye babuyela emva eYiputa. Kufuneka sihambe kunye nelizwi.
And today we're getting so slothful. The church is getting so worldly, so indifferent, so their minds so muddled up with television, and we love Susie and some of these old things and staying home. That shows where the people's hearts are.
Kwaye namhlanje siba ngamavila. Ibandla liba bubuhlabathi kakhulu. Kwaye ukungakhathali kakhulu. Kwaye ingqondo zabo ziphixene kakhulu ngumabonwa kude. Kunye nosithanda usuzi kunye nezinye zezi zinto zindala. Size sihlale ekhaya. Oko kubonisa apho zikhoyo intliziyo zabantu.
You can tell them these things are wrong and they think you're crazy. What is it? Lovers of pleasure more than lovers of God.
Kwaye unokubaxelela ezi zinto azilunganga, kwaye bacinga uphambene. Yintoni? Abathandi beziyolo ngaphezu kokuthanda uThixo. Yabona?
Oh, the greatest pleasure I know of is to be to pray until I can realize that I'm in the presence of God and recognize it. I think that ought to be the thrill of the church, is the presence of the Holy Spirit.
Oh, ulonwabo olukhulu endilwaziyo kukuthandaza de ndiqaphele ukuba ndisebukhoneni bukaThixo, kwaye ndikuqaphele oko. Ndicinga ukuba oko kufanele kube ngumncili webandla kubukho bomoya oyingcwele.
Seeing the God that made the promise standing among us.
Amen.
Feel His presence and see His word and see it vindicated. It ought to give faith to make cripples walk, blind and see, deaf hear, dumb speak.
Ukubona uThixo owenza isithembiso emile phakathi kwethu, sive ubukhona bakhe kwaye sibona ilizwi lakhe, kwaye silibona lingqinelo, ifanele inike ukholo ukwenza iziqhalo zihambe imfama zibone izithulu zive isimumu sithethe.
I stood in South Africa where I had some 200,000 people at the Durban racetrack. And when they seen one time that happened like that, after explaining it to them, just a mile farm, and they seen one thing take place of that revealed, and 25,000 people was instantly healed at once.
Ndiye ndema eMzantsi Afrika, apho bendina makhulu amabini amawaka abantu kwibala lomjaho laseDurban kwaye xa babona ngaxesha linye okuya kusenzeka ngolwahlobo emva kokuyicacisa kubo nje uhlobo olupholileyo kancinci kwaye babona into enye isenzeka kokuya kutyhiliweyo kwaye amashumi amabini anesihlanu amawaka abantu baphiliswa ngesiquphe ngaxeshanye.
They've taken 7 vanloads, trucks as long as mere 6 and 18 wheelers, like that, and piled them full of old crutches and things. Heathens, they didn't know which is right and left hand.
Bathatha imithwalo yeven ezisixhenxe, izigadla ubude nje ukusuka apha ezinesithandathu kunye nezinesibhozo samavili ngolwahlobo, baza bazipakisha zigcwele ezindala intonga zokuhamba nezinto abahedeni ababengazi nkqusi esiphi isandla sasekunene nesasekhohlo.
The next day, Mr. Sidney Smith, the mayor of Durban, called me and said, go to your window out towards the Indian Ocean. You'll see something you've never seen.
Kwaye, kusuku olulandelayo, umnu Sidney Smith, usodolophu waseDurban, wandibiza waze wathi, yiya efestileni yakho, ngaphandle ngakulwandlekazi laseIndia. Uya kubona into ongazange uyibone.
There was a police escort coming down with 7 of those big van loads with hundreds of people walking behind it the day before was in the stretchers and cots and carriers at the head singing, only believe, all things are possible.
Kwaye, lawo, yayilukhapho lwamapolisa, esihla kunye nesixhenxe yemithwalo yezo zinkulu iiveni kunye namakhulu abantu elandela ngasemva usuku ngaphambili babe kumakhuku noomandlalo neziphatho ababenazo becula kholwa kuphela zonke izinto zinokwenzeka.
A week before that they were in war with one another, native war, and there they was walking arm in arm, hand in hand. Wow, they recognized the God of heaven had appeared before them in the form of his word.
Iveke ngaphambili phaya babesemfazweni kunye nabanye imfazwe yabemi bendawo kwaye nako bephaya behambo ingalo engalweni isandla esandleni kutheni baqaphela uThixo wezulu wayebonakele phambi kwabo kwimoya elizwi lakhe.
We intellectual Americans said they'll raise in the day of the judgment and condemn this generation for what we've seen.
Kwaye thina bongqondo-ngqondo bamamelika sihleli baya kuvuka ngomhla womgwebo basigwebe sisizukulwana ngoko sikubonileyo.
Reminds me of a woman in Louisville, Kentucky not long ago, had a little baby walking around in the 10-cent store and she was doing little things trying to get it to notice, and the little baby kept staring straight out.
Indikhumbuza ngomfazi eLouisville, Kentucky, kungekudala wayenosana ejikeleza kwivenkile yeshumi lesenti kwaye wayesenza izinto ezincinci ezama ukulenza liqwalasele kwaye usana oluncinci lwaqhubeka lujonge phambili.
And finally she picked up a little bell, anything that would ought to attract the attention of a little fellow about that size, and she shook the bell, and the little fellow just stared right straight in front, and she began screaming and fell over, and some of the people come to help her.
Kwaze ekugqibeleni wachola intsinjana nantoni enokuthi itsale umdla womfo omncinci malunga nolwadidi kwaye washukumisa intsimbi waze umfo omncinci nje wajonga kanye phambili waze waqalisa ukukhala kwaye wawa baze abanye babantu beza kumnceda.
She said, oh no, it can't be, it can't be. Said, what's the matter? Said, the doctor said the baby was better. Said, what's the matter with the baby, lady?
Wathi, oh hayi, ayinakuba njalo, ayinakuba njalo. Wathi, yintoni ingxaki? Wathi, ugqirha wathi usana lwalungcono. Wathi, yintoni ingxaki kunye nosana nenekazi?
Said, well, it took a spell about 6 months ago that it just sits and stares. No matter what it is, ought to attract the attention of that baby, it won't attract its attention, it just sits and stares.
Wathi, kuhle, lithabathe isiqalekiso malunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo sokuba nje liyahlala lize lijonge, akukhathaliseki nokuba yintoni efanele itsale umdla welasana, ayisokuze itsale mdla walo kwaye liyahlala nje lijame.
The doctor told me he thought it was better, and I brought it down here to pick up little gadgets that ought to attract that child, and it does, and he still sits and stares.
Ugqirha undixelele wacinga lalingcono kwaye ndilizise ezantsi apha ukuchola isixhobo esincinci esifanele sitsale laa mntwana kwaye ayiyenzi usahlala ajame.
That's the way the church is getting. God shook every promise in the Bible before them. Still, we just sit and stare, looking what? Show me a sign, will you? And it's going all the time right around us. Bringing the presence of God. It ought to illuminate us. God made a promise. He stands by that promise. Yes, sir.
Leyo, yindlela ibandla lingena kuyo. UThixo udlikidle sonke isithembiso eBhayibhileni phambi kwabo futhi siyahlala nje sijame sikhangele intoni ndibonise umqondiso uya kundibonisa kwaye iyaqhubeka lonke ixesha kanye ukusingqonga ukuzisa ubukhona bukaThixo kufanele isikhanyise xa uThixo enze isithembiso uma ecaleni lesasithembiso ewe mhlakazi.
After Jesus had so proven his Messiah sign that he was that Messiah, yet, in the face of all that, show us a sign. See, they didn't recognize. They were staring straight ahead of him. It wasn't in them to believe.
Emva kokuba uYesu ebonakalise umqondise wakhe wobuMesiya, wokuba waye engulaa Mesiya, kodwa kubuso bako konke okuya sibonise umqondiso. Yabona? Babengaqapheli, babejonge ngqo ngaphambi kwabo, yayingekho kubo ukukholwa.
Is my old southern mother used to say you can't get blood out of a turnip because there's none there.
Wena, njengoko umama wam omdala wasemazantsi wayeqhele ukuthi akuna kufumana gazi kwitenipu kuba alikho phaya.
Still didn't recognize him. So blinded by the creeds and so forth that they had that day, they never knew the scriptures of the promise because the creeds had covered it up.
Babengamqaphelanga futhi bemfameke kakhulu zimvumo nkolo zabo nanjalo njalo ababenazo ngalamini abazange bazazi izibhalo zesithembiso ngokuba imvumo nkolo zayigquma.
Their creeds and traditions of that day had covered up the scripture promise. If they had been taught according to the scripture that that was supposed to be the sign that followed the Messiah,
imvumo nkolo zabo nezithethe zalamhla zazisigqumile isithembiso sesibhalo ukuba babefundisiwe ngokwesibhalo okokuba oku kwakufanele kube ngumqondiso olandela uMesiya.
How many believe that he come in his right sign? Sure he did. He come according to the promise. But they have been taught a creed. We believe in this and we believe in that. All of them believe in God. All of them.
Bangaphi abakukholelwayo ukuba uza ngomqondiso wakhe onguwo. Ukuqinisekileyo wakwenza. Weza ngokwesithembiso. Kodwa babefundiswe imvumo nkolo. Sikholelwa koku kwaye sikholelwa koku ya. Bonke kubo. Bakholelwa uThixo. Bonke kubo.
Today, we Americans especially, we think that we're going to be excused because we build big churches and have fine pastors and things. Remember, if that was so, God's unjust. If he takes us in like that.
Namhlanje, thina maMelika ingakumbi, sicinga ukuba siza kuxoleleka, ngokuba sakha icawe ezinkulu, kwaye sinabelusi abalungileyo kunye nezinto. Khumbulani, ukuba yayinjalo, uThixo akalulungisa ukuba asithathele ngaphakathi ngolwahlobo.
For Cain and Abel, the two first worshippers outside of Eden, they built an altar to the Lord. Both of them made sacrifice. Both of them offered gifts. Both of them prayed. But one was right and the other one was wrong. Notice we must have the truth, and the truth is God's word always.
Kuba uKaini noAbeli, abanquli ababini bokuqala ngaphandle kweEdeni, bakha isibingelelo kwinkosi, bobabini benze idini, bobabini banikela ngezipho, bobabini bathandaza, kodwa omnye wayelungile kwaye omnye engalunganga. Qwalasela, kufuneka sibe nenyaniso, kwaye inyaniso lilizwi likaThixo okokoko.
Now, the same today, people become so blinded to say, are you a Christian? Or I belong to certain things. See, that don't have nothing to do with it. I ain't got nothing against that. But that's not what I'm trying to tell you. Belong to any church you want to. Your brand don't make any difference.
Gok, yinto enye namhlanje abantu bamfemekiseka kakhulu but ndid ungumKristu oh ndingowento ethile uyabona oko akunanto yakwenza nayo andinanto ichasene noko kodwa oko asiyonto endizama ukunixelela yona yiba ngowayo nayiphi icawe ufuna ukuba ngowayo udidi lophawu lwakho alwenzi namnye umahluko.
I was telling a pastor this morning up in Colorado, used to ride the roundups and so forth, and I used to sit there with my leg across the saddle like that, and the Troublesome River, Hereford Association grazes the Troublesome River Valley.
Ndandixelela umalusi ngale ntsasa phezulu eColorado, ndandiqhele ukukhwela iziqokeleni, nanjalo njalo, kwaye ndandiqhele ukuhlala phaya umlenze wam unqamleze isali ngolwa hlobo, kwaye iTroublesome River Hereford Association idlisa iTroublesome River Valley.
Then you got up the top of the valley, you got the East and West Fork. All the cattle from here up in the association grazes the West Fork, and the group that I was with grazed the East Fork. Then they had the drift fence there to keep the cattle off of the private property and up into the mountains through the summer.
Gogo, ufika phaya kumphezulu wentlambo, ufumana ukwahlukana, ukuya empuma nasentshona. Zonke inkomo ukusuka apha phezulu kwi-association zidla kukwahlukana kwasentshona kwaye iqela endandikunye nalo zidla kukwahlukana kwasempuma ngoko babe necingo lokwahlula phaya ukugcina iinkomo kude kwindawo esecaleni kwaye phezulu ezintabeni kwihlobo.
And we'd round the cattle up 4 or 5 different brands, 8 or 10 different brands on the river. Would round up our cattle in the spring, take them up there. And I used to sit there with my leg across the horn of the saddle after we got all the cattle, and it's all branded and everything, starting to back up on the pasture.
Kwaye, besiya kuziqokelela iinkomo ezine okanye ezintlanu iindidi zamaphawu ahlukileyo, isibhozo okanye ishumi lweendidi zamaphawu ahlukileyo emlanjeni, siziqokelele iinkomo zethu entlakohlaza. Sizinyusele phaya kwaye ndandiqhele ukuhlala phaya umlenze wam unqamle iphondo lesali emveni kokuba sizifumene zonke iinkomo zonke zaziphawulwe ngeendidi ngayo yonke into ziqalisa emva edlelweni.
And the ranger stood there, he was counting them as he went through, and I noticed there's all kinds of brands. Mr. Grimes had the diamond bar. And just above us had the turkey trot. We had the old tripod, and there's different brands went through there.
Kwaye usomahlathi emile phaya wayezibala zona njengoko zingena. Kwaye ndaqaphela kwakukho zonke iintlobo zeendidi zamaphawu. Umnu Grimes waye nentsimbi yedayimani kwaye nje entla kwethu ene-turkey track. Sasinesidala isixhaso esimilenze mithathu. Kwaye kwakukho indidi ezahlukile zangena phaya.
But the ranger didn't notice the brand. He noticed the blood tag in the ear. There was nothing could go on that pasture to keep the breeding association, that their cattle true to the breed. Nothing could go on there but a thoroughbred Hereford. It had to be tagged in the ear by the blood mark.
Kodwa usomahlathi zange aqaphele udidi lophawu. Waqaphela isaziso segazi endlebeni. Kwakungekho nto inokungena phaya kwela dlelo ukugcina ukuzaliswa ngonxibelelwano lwenze iinkomo zabo zibe luhlobo olululo. Akukho nto inokungena phaya kuphela yeyengenene iHereford. Kwafuneka yaziswe endlebeni ngophawu lwegazi.
That's the way it'll be at the judgment. He's not going to ask me if I was a Methodist, Baptist, Presbyterian. What brand I have won't mean nothing to him. It's nothing but a born-again, blood-born Christian of the blood of Jesus Christ. That'll be what'll go in. Nothing less than that will go in. Now, we want to remember that.
Leo indlela eyakuba njalo emgwebeni. Akazukundibuza ukuba ndandingu umuwisile mbaptizi mhabe. Into eluyiyo udidi lophawu endinalo aluyi kuthetha nto kuye. Asiyonto kuphela ozelwe kwakhona, ozelwe ngegazi umKristu wegazi lika Yesu Kristu, oko koko kuya kungena. Akukho nto ingaphansi eya kungena. Ngoku, sifuna ukukhumbula, khumbula okuya.
Now, When he's not recognized, his power is always not revealed. When he's not recognized, no matter how much God's standing present, you've got to believe it. That's all.
Gogo, xa engaqatshelwa, amandla akhe asoloko engatyilwa, xa yena engaqatshelwa. Akukhathaliseki ukangakanani uThixo omileyo ekhona, kufuneka uyikholelwe. Yiloo nto yonke.
Like the woman with the blood issue. All them people passing by, and all of them stand up saying, there goes the rabbi, that's the guy that claims to be a prophet, this is the fanatic, and all such as that.
Njengomfazi nethombe legazi, bonke abo bantu begqitha, kwaye bonke bemile, besithi, nanko ehamba urabi, lowa ngumfo obanga ukuba ngumprofeti, lona ngumbaxa, nako konke okunjeya.
But what happened? This little woman had an issue of blood, and she'd heard about him. And when she come down there, regardless of what anybody said, she recognized who he was. And she said, if I can only touch his garment.
Kodwa, kwenzeka ntoni, lo mfazi mncinci wayenethombe legazi, kwaye wayevile malunga naye, kwaye xa wehlayo phaya, kungakhathaliseki nokuba nabani uthini, waqaphela waye engubani. Wase wathi, ukuba nje ndingachukumisa ingubo yakhe.
See, and when that genuine faith in God became a positive thing to her, what did it release? It released his power to heal her. It touched him in such a way he turned around and told her what was wrong with her and said, your faith has saved you.
Yabona, kwaye, xa olwakholo lwenene kuThixo luba yinto evumayo kuye, yintoni eliyikhuphayo. La kupa amandla akhe okumphilisa amchukumisa yena ngeyona ndlela waguquka waza wamxelela intoni eyayingalunganga ngaye wathi ukholo lwakho lukusindisile.
What did faith? Others stand there might have been sicker than she, but you see, she recognized his presence. She knew that was her opportunity.
Intoni eyenzayo ukholo, abanye bemile phaya babenokuba babegula kakhulu kunaye, kodwa uyabona waqaphela ubukhona bakhe wayazi ukuba eliya yayilithuba lakhe.
If we could only do that tonight, people, if we could only realize that he's appearing to us in these meetings for one purpose, that's to release our desires that we have in him to us, but we've got to recognize his presence.
Ukuba nje sinokwenza oko ngobu busuku bantu, ukuba sinokuqonda ukuba yena uyabonakala kuthi kule mihlangano ukwenzela injongo enye eyokuba ukukhulula iminqweno yethu esinayo kuye ize kuthi, kodwa kufuneka siqaphele ubukhona bakhe.
And now, how you recognize his presence is when the promised word for this age is made manifest. Not the promised word of Moses' age or any other ages, the promise of the word for this age.
Kwaye ngoku, indlela oqaphela ngayo ubukhona bakhe, kuxa isithembiso selizwi lesi sigaba lisenziwa sibonakale, hayi isithembiso selizwi lesigaba sika Moses, okanye nasiphi sezinye izigaba, isithembiso selizwi sesi sigaba.
Now, we find out he went right on and Jairus, a little fellow up there with a dead daughter, he believed what he said was the truth.
Gogo, siyafumanisa waqhubeka, kwaye uYairo, umfo omncinci phezulu phaya kunye nentombi efileyo, yona, yena wakholela, oko akutshiloyo yayiyinyaniso.
Now remember, he was a priest, and he was forbidden because it had been strictly told anybody that associated with him would be put out of the synagogue.
Gogo, kumbulani, wayengumbingeleli kwaye wayengavumelekanga kuba yayixeliwe ngqongqo nabani othi azibandakanye naye uyakukhutshwa esikhungweni.
Well, whether he was put out or whether he wasn't, he was satisfied that God was present in Christ, and that was the word.
Amen.
Kuhle nokuba wayekhutshiwe okanye wayengakhutshwanga, waye enelisekile ukuba uThixo wayekhona kuKristu. Kwaye oko yayililizwi.
What did it do? It released to him the resurrection power that was in him. Amen. Brought forth a girl that was dead and laid out. Because he recognized that God was in Christ and his presence was in his house.
Kwaye oko kwenza ntoni kwakhuphela kuye amandla ovuko awaye ekuye. Amen. Abuyisela intombi eyayifile kwaye ilele ngokuba waqaphela ukuba uThixo waye ekuKristu kwaye ubukhona bakhe babusendlwini yakhe.
But in the city where he was brought up at, that same power was in him. In the city where he was brought up at, but they never recognized him. His presence to them didn't mean nothing. Maybe some fanatic. Where is these things? They tell me that you do so and so. Let me see you do them here.
Kodwa, kwisixeko, apho yena wayekhuliselwe khona, la mandla manye ayekuye. Kwisixeko, apho yena wayekhuliselwe khona, kodwa abazange bamqaphelene. Ubukhona bakhe kubo zange bathetha kwanto mhlawumbi umbaxo othile ziphi ezi zinto bandixela ukuba wena wenza oku noku mandikubone ukwenza apha.
Haven't you heard that? If there you bunch of Pentecostals and you people, if you believe in divine healing, here's so and so over here, let me see you heal him.
Anivanga na oko ukuba phaya nina gquba lamapentekoste kunye nani bantu ukuba nikholelwa kwimpiliso engcwele nanku sibani bani khona ngapha mandikubone umphilisa.
That's that same old devil. The same one said, if thou be the Son of God, command these stones to be made bread.
Lo ngomdala okwamnye umtyholi kwalomnye wathi ukuba ungunyana kaThixo yalela lamatye abe zizonke.
The same old devil, when he had his eyes covered up, he hit him on the head with a stick and said, now pass the stick one to the other and said, tell us who hit you and we'll believe you if you're a prophet. You don't clown for anybody.
Umtyholi omdala okwamnye xa wenza amehlo akhe agqunywe bambetha entloko ngentonga baze bathi ngoku bagqithisa intonga omnye komnye baze bathi sixelele ngubani okubethileyo wena kwaye siya kukholelwa kuwe ukuba ungumprofeti. Kazange akahlekisi namnye umntu. Ehe.
Same one when he was on the cross said, if thou be the Son of God, come off the cross and prove that you're the Son of God. He could have done it.
Okwamnye xa wayesemnqamlezweni wathi ukuba ungunyana kaThixo yehla emnqamlezweni ubonakalise ukuba ungunyana kaThixo wayenakho ukuyenza loo nto.
They paid him the greatest tribute he ever had there, but they didn't know it. They said he saved others, himself he can't save. If he would have saved himself, he couldn't have saved others. He gave himself so he could save others. They didn't recognize the presence of God, that's all.
Bamnika yena inhlonipho enkulu awakhe wanayo phaya, kodwa babengayazi. Bathi, ubasindisile abanye, yena siqu, akanakho ukuzisindisa. Ukuba wayenokuzisindisa isiqu sakhe, wayengenakuba nakho ukusindisa abanye. Wanikela ngesiqu sakhe ukuze abe nakho ukusindisa abanye. Yabona, babengabuqapheli ubukhona bukaThixo. Yiloo nto yonke.
Now, it releases the power to heal. And what, it'll release the power to open your eyes to recognize him, or blind your eyes so you'll never recognize him. What opens the eyes of one, close the eyes of the unbeliever.
Ngoku, ikhupha amandla okuphilisa. Kunye nantoni, iya kukhulula amandla okuvula amehlo wokuqaphela yena. Okanye, amfamekise amehlo akho ukuze ungaze umqaphele yena. Kwa into evula amehlo omnye, ivala amehlo ongakholwayo.
But the city, they didn't have no confidence in him. At the Pharisee's house, he invited him down. It's Simon, a Pharisee, and he made a great supper. And Pharisee wanted to prove to him he was no prophet.
Kodwa, isixeko, babengena ntembelo kuye. Kwindlu yomfarisi, wammemela yena ezantsi kwa Simon, umfarisi. Kwaye, wayenze isidlo sangokuhlwa esikhulu. Kwaye, abafarisi, wayefuna ukubonakalisa kubo. Wayenge ngomprofeti.
So he was back there toasting with his glasses and his goblets and all the fine perfumes in the house. And Jesus had got in a past the foot wash flunky and had sat down here and dirty the stink of the field on him where the animals have been along the path and his garments. That's the reason they washed feet in them days.
Ke wayesemva phaya esotsha. Efake ezakhe iglasi nezibuko nezinto zakhe zokusela kunye nazo zonke ezinhle iziqholo endlini. Kwaye uYesu wayengenile egqithile kumhlambi izinyawo, kwaye wayehleli phansi apho, kwaye emdaka ukunuka kwendlela kuye apho izilwanyana besisecaleni kwendlela kunye neenkobo zakhe. Naso isizathu babehlamba iinyawo ngaloo mihla.
And you see, the first thing when you're invited to a home there in Palestine, when they wore the sandals, the first thing they did was to wash your feet and then give you something to walk on their carpets, the great Persian rugs and things were beautiful.
Kwaye, uyabona, into yokuqala, xa umenyiwe kwindlu phaya ePalestina, xa benxibe ezo mbadada, into yokuqala abayenzayo yayikukuhlamba iinyawo, baze emva koko bakunike into ethile ukuze uhambe kwiikhaphethi zabo ezinkulu, iiragi zasePersia kunye nezinto zazintle.
The next thing they've done, they give you some oil in your hand, and it's got out of a little apple that's found way in the mountain, a rose apple. After the rose is gone, it leaves the apple, and fine perfumes.
Into elandelayo abayenzayo, baze emva koko bakunike ioli ethile esandleni sakho, iphuma kwi-apile elincinci elifumaneka entabeni, loo ma-apile omfiyo. Emva kokuba umfiyo uphelile, ushiya i-apile kunye neziqholo ezimnandi.
They rub it over their face, and that direct rays of the Palestinian sun is horrible. And you see that creates an odor. And then, when you do, then the host comes to the door, and he kisses them on the neck and makes them welcome.
Kwaye bona, bayikhuhla ebusweni babo. Kwaye, la mitha ingqalayo yelanga lasePalestina imbi kakhulu. Kwaye, uyabona, oko, kwenza ivumba, kuze emva koko, xa ukwenza ngoko, umsindleki uyeza emnyango, aze abange entanyeni, abenze bazive bemkelekile.
How did them flunkies ever let Jesus get by without washing his feet or giving him oil to anoint himself or even kiss him welcome?
Kwenze kanjani ukuba abo bahlamba inyawo bayeke uYesu agqithe ngaphandleni kokumhlamba iinyawo zakhe okanye bamnike ioli ukuba azithambise okanye bamange bamamkele yena?
But there's a little prostitute out on the street. All them religious is there. Now the whole company did not recognize him. And a little woman of ill fame, she looked into perhaps the gate, and she seen him sitting like a wallflower.
Kodwa, phaya kwakukho umthengisi ngomzimba omncinci phandle esitratweni. Bonke abenkolo phaya ngoku, iqela lonke zange limqaphele yena. Kwaye umfazi omncinci odume kakubi wajonga ngaphakathi mhlawumbi isango, kwaye wambona yena ehleli nje ngentyatyambo yodonga.
That's the way he is today amongst a bunch of religions too. A wallflower, unwelcome, unwanted, filth, dirty, holy roller they call him. Some kind of a person that isn't in the right mind. A fortune teller, mental telepathy, or some kind of an evil name.
Leyo, yindlela ayiyo namhlanje phakathi kwegquba labenkolo ngokunjalo. Intyatyambo yodonga engamkelekanga, engafunwa, engcolile, emdaka, umqengqeleki ongcwele bayibiza yona. Uhlobo oluthile lomntu ongeyiyo ingqondo yabo, umvumisi, umfundi ngqondo, okanye uhlobo oluthile legama elingcolileyo.
Jesus, I'll get to it in a few minutes, said, speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven you, but when the Holy Ghost has come to do the same thing, one word will never be forgiven you.
Kwaye, uYesu, ndiya kufika kuyo kwimizuzu embalwa, wathi, thetha igama elichasene nonyana womntu, iya kuxoleleka kuwe. Kodwa, xa umoya oyingcwele ufikile ukwenza into ekwanye, igama elinye alisokuze lixoleleke kuwe. Yabona?
But there that little woman, seeing he needed service, and she rushed in real quickly, went and got an alabaster box full of oil, probably had bought it with the money from her prostitution.
Kodwa, phaya lamfazi mncinci wabona ukuba yena udinga inkonzo, kwaye wanqama ngokukhawuleza kwenene, wahamba waya kufumana ibhokisi lelabhastile lizele yioli, mhlawumbi wayeyithenge ngemali esuka ekuthengiseni kwakhe ngomzimba.
But what was it? She might have thought, he is a prophet. But I remember another woman in my fix, another character like mine. She had the opportunity, and she recognized him, and she was forgiven. Up there at the well of Sychar last night, we talked of it.
Kodwa yayiyintoni wayenokucinga ungumprofeti. Kodwa ndikhumbula omnye umfazi kwingxuba kaxaka yam, olunye uhlobo njengeyam, wayenethuba kwaye wamqaphela waza waxolelwa phezulu phaya equleni lasesikare phezolo sithethe ngayo.
If I can only get to him, I know who he is. I'll do him a service. If the rest of them, I don't care what they do. I'll do him a service. I'll recognize he's the Son of God.
Kwaye ukuba nje ndingafika kuye, ndiyamazi ngubani yena, ndiyakumenzela inkonzo yena. Ukuba bonke babo andikhathali intoni abayenzayo, ndiyakumenzela inkonzo yena. Ndiyakuqaphela ukuba yena ngunyana kaThixo.
She running, she got real close to him and she felt so guilty. That's her way a real penitent sinner feels in his presence. Guilty!
Wabaleka wangena, wasondela kufutshane kuye kakhulu, kwaye waziva enetyala kakhulu. Leyo yindlela owenene oguqukayo umone aziva ngayo ebukhoneni bakhe, ukuziva enetyala.
And the tears begin to fall, and she's trying to hide them. They dropped on his feet. She's going to anoint him, but the tears dropped on his feet, and she began to wipe them and crying and wiping them with her hands. And
kwaye inyembezi zaqalisa ukuwa, kwaye wayezama ukuzifihla zona, zawela ezinyaweni zakhe, wayeza kumthambisa. Kodwa inyembezi zasisiwela ezinyaweni zakhe, kwaye waqalisa ukuzisula zona, waye elila, kwaye wayezisula zona ngezandla zakhe, kwaye.
And his feet was all getting mussed up with the dirt that was on it, and if you want to really believe it, with the stink of the animals off the trail, everyone walked the same trail.
Kwaye iinyawo zakhe zazityobheka bobumdaka obabukuzo, kwaye ukuba ufuna ukuyikholelwa ngenene, kunye nevumba lezilwanyana lisuka endleleni, wonke umntu ehamba indlela enye.
And there it was, the stink on him sitting there, and her tears were dropping on his feet, and she was trying to wipe them off, and she had an old towel.
Kwaye nalo lalilapho ivumba kuye ehleli phaya, kwaye iinyembezi zakhe zazisiwela ezinyaweni zakhe, kwaye wayezama ukusula zona, kwaye wayengenatawuli.
What is a woman's beauty and honor is her hair. That's the reason many of you women today cut it all off. That's wrong. She tuck her hair and begin to wash his feet and wipe them, her pretty hair, taking the stink off of him upon herself, bearing his reproach. Oh my, that's when you recognize who's in your presence.
Yintoni ubuhle bomfazi nozuku, zinwele zakhe. Eso sisizathu abaninzi benu bafazi namhlanje bezicheba zonke. Oko akulunganga. Yena wathabatha inwele zakhe, waza waqalisa ukuhlamba iinyawo zakhe, waza wazisula zona iinwele zakhe ezintle, ezintle, esusa ivumba kuye phezu kwesiqu sakhe, ethwala ingcikivo yakhe. Oh bethu, oko kuxa uqaphela ngubani osebukhoneni bakho.
Our sisters would have to almost stand on their head to get enough hair to do that. So she washed his feet and wiped them with the hairs of her head, and she kissed his feet.
Yabona, oh dade bethu, kophantse kufanele beme ngeentloko zabo ukufumana inwele ezaneleyo zokwenza oku, ya. Ke phaya wahlamba iinyawo zakhe, waza wazisula zona ngeenwele zakhe zentloko yakhe, kwaye wanga iinyawo zakhe.
And there old Simon standing back there said, oh, I can just see him blow up. He didn't recognize who he was. He said, I told you he wasn't a prophet. If he was a prophet, he'd recognize what kind of a woman that is around him. Jesus never moved a foot. He just watched her. And she was scared.
Kwaye la Simon mdala emile emva phaya wathi, oh, ndingafane nje ndibone ukudubula. Zange waqaphela wayengubani. Wathi, ndikuxelele, akakhange abe ngumprofeti. Ukuba abe ngumprofeti, ebeya kuqaphela hlobo luni lomfazi olusecaleni kwakhe. UYesu zange ashukume nonyawo, wambukela nje, kwaye wayesoyika.
Then after he got through, she doing the service to him, he looked over and said, Simon, I've got something to say to you.
Amen.
You invited me here. You brought me here. In other words, a trump up his sleeve.
Kwaze emva kokuba egqibile, yena esenza inkonzo kuye, wajonga ngaphaya, wathi, Simon, ndinento endifuna ukuyitsho kuwe, undimemele apha, undizise apha, ngamanye amagama iyelenqe.
You want to show me off. You want to prove that I wasn't what I am. And you, when you brought me here, you should have had my feet washed, but you never. You should give me oil to anoint my head, but you didn't. You never kissed me welcome.
Ufune ukundihlaza. Ufune ukubonakalisa ukuba andikuko oko ndikuko. Kwaye wena, xa wandizisa apha, bekufanele wenze inyawo zam zihlanjwe, kodwa akuzange. Kufanele undinike ioli yokuthambisa intloko yam, kodwa akuyenzanga. Akuzange wandanga ukundamkela.
And this woman, ever since I've been here, has washed my feet with her tears and wiped them with her hair and constantly has kissed my feet since I've been here. I have something against you, Simon.
Kwaye, lo mfazi, kusukela oko ndilapha, uhlambe inyawo zam ngeenyembezi zakhe, waza wazisula ngeenwele zakhe, kwaye oko esanga inyawo zam kusukela ndilapha.
Then he turns to her. I can just imagine seeing her stand there, and her big pretty eyes all stained up, and her face, worse than grease and dust off of the road on her face. And she thinks, now, have I done wrong? Have I done wrong? He said, and I say unto her, her sins, which are many, are all forgiven.
Amen. Hallelujah.
Go in peace.
Hallelujah.
Emva koko, wakuqukela kuye, ndingafane nje ndicinge ukumbona emile phaya. Kwaye amehlo akhe amakhulu amahle tyobekile kunye nobuso bakhe kwaye nalapho ebenamafutha kunye nothuli lendlela ebusweni bakhe kwaye wacinga ngoku ingaba ndenze into engalunganga ingaba ndenze ngokungalunganga wathi kwaye ndithi kuye ezakhe izono ezininzi zonke zixolele hamba unoxolo.
What was it? She recognized. She recognized her opportunity. See, she did it. She did him a service. The Pharisees didn't do it. She saw it, and she recognized his presence.
Yayintoni waqaphela, waqaphela ithuba lakhe. Yabona, wayenza, wamenzela yena inkonzo. AbaFarisi abayenzanga, walibona, kwaye waqaphela ubukhona bakhe.
And what did he do? It washed, what did it release to her? Forgiveness. Release to her forgiveness of her sins.
Kwaye, kwenza ntoni, bahlamba. Intoni obabukhululayo kuye, uxolele. Bakhululela kuye, uxolelo lwezono zakhe.
What did it do also? It also released the power of God to show to them unbelievers that he was a prophet. He knew who she was.
Amen.
It also released joy and power and eternal life. It released that.
Yintoni enye obakwenzayo kananjalo, bakhulula kananjalo amandla kaThixo ukubonisa kwabo abangakholwayo ukuba waye engumprofeti, waye mazi yayingubani. Kananjalo, bakhulula uvuyo namandla nobomi obungunaphakade. Bakhulula oko.
But the one who calls a great huge nail to be drove in them precious feet. He never recognized the presence of God in him. He also wanted to do some cheap trick for him, some entertainment. That's what the world wants today is a bunch of entertainment. They don't want the gospel. They want to be entertained.
Kodwa, lowo wabangela ezinkulu ezinde, izikhonkwane zigqojozwe kwezo nyawo zinhle. Akazange aqaphele ubukhona bukaThixo kuye. Wayefuna ngokunjalo yena amenzele elingenaxabiso iqhinga, into yokonwabisa. Yiloo nto ihlabathi eliyifunayo namhlanje, imfumba yokonwabisa. Alifuni vangeli, bafuna ukonwatyiswa.
And Pilate said, I'd like to desire some miracle from him or something like that. Bring him up here, right in the presence of God. And turned it down because, what? That he appreciated the the opinion of the public more than he appreciated having the opportunity to be in the presence of God.
Why, wathi uPilato, ndingathanda ukunqenela umbangaliso kuye okanye into ethile enjengaleya. Msiseni yena apha kanye ebukhoneni bukaThixo waza wabala bona ngokuba intoni kuba wathakazelela imbono yesininzi ngaphezu kokuthakazelela ukuba nethuba lokuba sebukhoneni bukaThixo.
What happened? The woman was forgiven and given eternal life, but he lost his mind and went insane and committed suicide by drowning himself up in Switzerland.
Kwenze kantoni umfazi waxolelwa waze wanikwa ubomi obungunaphakade, kodwa yena walahlekelwa ingqondo yakhe waphambana waze wazibulala ngokuzintywilisela phezulu eSwitzerland.
Now, so carried away with the popular opinion of that day that he was a Beelzebub, he just a make-belief, there wasn't really nothing to him. What did he do? He forfeited it. He forfeited his opportunity in the presence of God. He could have been forgiven.
Ngoku, khathala, ethabatheke kangako luluvo oludumileyo lwalamhla lokuba wayengubhelezabhule, wayezenza njengokholwayo, kwakungekho nto yenene kuye. Yena, yintoni awayenzayo, wanikezela ngethuba lakhe ebukhoneni bukaThixo ngewayexolelwe.
He said, I have power to crucify you. I have power to release you. He said, you have no power unless it comes from my Father. He ought to have known if he had known the scripture. And him being a Jew should have known that. But you see, the traditions had got him taught down.
Wathi, ndinamandla okubethelela wena emnqamlezweni. Ndinamandla okukukhulula wena. Wathi, akunamandla aphandleni avela kuba wam. Kwakufanele wazile ukuba wayesazile isibhalo kunye naye ekubeni engumJuda. Kwakufanele ukwazile okuya, kodwa uyabona izithethe zamenza wafundela ezantsi.
That's the way it is today. If he had only been taught right, if the man had would have believed what the scriptures had said, but his tradition got him off of it.
Leyo indlela ekuyiyo namhlanje. Ukuba nje wayefundiswe kakuhle ukuba indoda yayinokukholelwa oko izibhalo zikutshiloyo, kodwa isithethe sayo samkhupha kuye.
Same as it is today, people will take the real gospel where the Holy Ghost is coming in and the power and glory of God releasing sinners from sin and making them free and baptizing them in the Holy Ghost and healing the sick and showing signs and wonders, and people will walk away and say, ha, you know what my church believes? That's nonsense. See, you're forfeiting. You're selling your birthrights.
Amen.
Another Esau.
Into enye ekuyiyo namhlanje, abantu baya kuthatha ivangeli yenene, apho umoya oyingcwele ungena khona namandla nozuko lukaThixo lukhulula aboni ezonweni kwaye ebenza bakhululeke kwaye ababhaptize kumoya oyingcwele kwaye aphilisa abagulayo kwaye abonisa imiqondiso nezimanga kwaye abantu baya kumka bathi, aha, ngoku, uyazi intoni ibandla lami elikholelwayo. Obo bubuvuvu. Yabona, uyanikezela, uthengisa ngobuzibulo bakho, omnye uEsau.
So many get the same opportunity today to stand in his presence as they did then, and still because of popular opinion, they turn it down. Standing in the presence of God.
Abaninzi bafumana ithuba elikwalinye namhlanje lokuma ebukhoneni bakhe njengoko benzayo ngoko, kwaye futhi ngenxa yoluvo oludumileyo bayalala lona ukuma ebukhoneni bukaThixo.
I wonder, friend, tonight, if we people who are Christians in his presence and are sick, if we don't turn down the opportunity to be healed. But just believing him. Will you claim to believe him? Don't recognize really his presence, what he promised to do today.
Ndiyamangala sihlobo ngobu busuku ukuba thina abantu esingamaKristu ebukhoneni bakhe kwaye sigula ukuba asilali ithuba lokuphiliswa ngokukholelwa nje kuye. Thina esibanga ukukholelwa kuye asiqapheli ngokwenene ubukhona bakhe oko athembise ukukwenza namhlanje.
Vindicated by the promise for the day. Jesus was rebuking that generation for not believing his Messiah sign. We see it here, he was rebuking them, calling him a Beelzebub.
Engqinelwe sisithembiso somhla, uYesu wayesohlwaya esasizukulwana ngokungakholelwa kumqondiso wakhe wobuMesiya. Siyayibona yona apho, wayebohlwaya bona, bembiza yena uBeelzebule.
They wanted him to do the sign of Moses, maybe open the Red Sea. They did want him to do the sign of David, take the throne in the government. But the no scripture said that he would do that.
Babefuna yena enze umqondiso kaMoses. Mhlawumbe avule ulwandle olubomvu. Babefuna yena enze umqondiso kaDavide, athabathe itrothe norhulumente. Kodwa akukho sibhalo esithe yena uya kwenza oko.
He was to be a prophet. He's coming, the king. He was to be prophet then, and he'd done the sign that God said he would do in them days, and they still was wanting him to do some sign that pleased them.
Wayefanele abe ngumprofeti, uyeza ukumkani. Wayefanele abe ngumprofeti ngoko, kwaye wenza umqondiso awayethe uThixo uya kuwenza kulo mihla, kwaye babesafuna yena enze umqondiso othile owawubakholisa bona. Yabona?
And I just wonder if we're not looking too forward ahead for something that's right by us. Wonder if it could be the same way, if we could pass by our opportunity. Remember, as the old types, the types can never break.
Kwaye, ndiyamangala nje ukuba asikhangeli phambili kakhulu ngaphambili into ethile ephakathi kwethu. Ukumangala ukuba akungebi yinto ekwanye. Ukuba singagqitha ithuba lethu, kumbulani. Njengemifuziselo emidala, imifuziselo ayisokuze yaphuke.
The last sign, according to Jesus, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the days when the Son of Man, not Son of God now, when the Son of Man is being revealed.
Umqondiso wokugqibela ngokukaYesu wathi, njengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodom, kuya kuba njalo ngemihla xa unyana womntu, hayi unyana kaThixo ngoku, xa unyana womntu etyilwa.
Looky here where it's setting today. Friends, I could tell you some things here, it's not right for me to tell you, but it would startle you.
Khangela khona pha ihleli khona namhlanje, zihlobo. Ndinganixelela izinto apha ezingalunganga ukuba ndinixelele, kodwa iya kunothusa.
I want to ask you a little question while we stop before we continue on with this service just a few minutes. I wonder if I could ask you this.
Ndifuna ukunibuza umbuzo omncinci ngelixa sisima ngaphambi kokuba siqhubekeke nale nkonzo. Nje imizuzu embalwa, ndiyamangala ukuba ndinganibuza na oku.
Anyone knows that the world, positionally, everything's set in order for his coming. Earthquakes in diverse places. The moon spurting out red blood or red volcanic all over covering it. As Jesus said, watch for that sign in the last days. Sea a roar, man's heart failing for fear and perplexed of time, distress between the nations.
Nabani na uyazi ukuba ihlabathi ngokuma yonke into ihleli ngolungelelwano ukwenzela ukuza kwakhe. Unyikimo umhlaba kwindawo ezahlukeneyo, inyanga ikhupha igazi elibomvu okanye ebomvu intaba mlilo ndaweni yonke iyaqhuma. Njengoko wathi uYesu qaphela laa mqondiso kulaa mihla yokugqibela, ulwandle lugquma. Inhliziyo zabantu zisilela kukoyika kunye namaxesha ayindidi uqinzelelo phakathi kwezizwe.
Look at the perversion on the move today. Look at today, 40% increase in California of homosexuals. Natural affections already lost.
Khangela kugqwetheko lusenzeka namhlanje. Khangela kulo namhlanje. 40% ukwanda eCalifornia. Abathandana besini esinye umtsalane ongowendalo sele ulahlekile.
Look at today how the people will stay home and call themselves Christians and listen to such characters as Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, and those who sang hymns on Sunday.
Khangela kunamhlanje indlela abantu abaya kuhlala ekhaya abazibiza amaKristu baze baphulaphule kwezinjalo izimilo njengoPat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, kunye nabo abacula amacula enkonzo ngecawe.
And look at them things, look at them kissing them women and things out there when no man should ever kiss a woman until he's married to her. That's male and female glands crossing. Will it be wherever it may be? It's wrong. It's potentially a sex act.
Kwaye bajonge kwezo zinto, bajonga kubo bengcamisa abo bafazi kunye nezinto phandle phaya. Ngelixa akukho ndoda ifanele incamise umfazi de ibe imtshatile. Lowo ngamadlala endoda nomfazi exubana. Mayibe naphi na apho inokuba khona. Ayilunganga, ifana nesenzo sesondo.
When male and female glands touch, it's a sex act. It's a man kiss a man in the mouth and make him vomit, or a woman. Why is the difference? It's a sex act, potentially. It's right. A type of Christ kissing his bride. You should never do that.
Xa amadlala endoda nomfazi echukumisana, sisenzo sesondo, kwaye yenzelwe indoda, incamisa indoda emlonyeni, iya kuyenza ihlanze, okanye umfazi umfazi. Kutheni kwahlukileyo isisenzo sesonto ngokufanayo injalo londo umfuziselo kaKristu encamisa umtshakazi wakhe yabona kufanele ungaze uyenze londo.
But look at today, all these movies and things have one big conglomeration of kissing and hugging. It's absolutely almost public adultery everywhere. Right. And the people are so blind they don't see it.
Amen, that's the truth.
Right.
Kodwa jonga kuko namhlanje yonke le midlalo bhanyabhanya nezinto kunye nenkulu intlaninge yokuncamisa nokugonana kwaye ngenene kuphantse kube lukrexezo lwasesidlangalaleni ndaweni yonke kwaye abantu bamfameke kakhulu abayiboni injalo.
Everything's in a Sodom condition. Sodomite everywhere, as the Bible said, so many things. Look at this day's what he said would take place. Look at the promises that he made would take place this day, and then examine it of what's going on and see where we're at. Then you see whether he's still in his word or not.
Yonke into ikwimeko yase Sodom, ama Sodomi, yonke indawo, njengoko iBhayibhile yatshoyo, ezininzi kakhulu izinto, khangela kule mihla oko wathi uyakwenzeka. Khangela kwizithembiso awazenzayo eziyakwenzeka ngale mihla, uzemva koko uzihlole ngoko kwenzekayo uze ubone apho sikhoyo ngoko uyabona nokuba yena useselizwini lakhe okanye hayi.
They wanted to see the sign of Moses, the sign of David. That was not for their age. It was promised for Moses' age and them age. The promise for this age has to come to pass.
Babefuna ukubona umqondiso kaMoses, umqondiso kaDavide. Oko kwakungekho kwesigaba sabo. Kwakuthenjiselwe isigaba sikaMoses kunye nezo zigaba. Isithembiso sesi sigaba kufanele senzeke.
He had clearly showed them, he by the scripture, and invited them to search the scripture to see what day they were living in. He's doing the same thing right now.
Ubabonisile sona bona ngokucacileyo yena ngesibhalo, waze wabamemela ukuba baphengulule isibhalo ukuze babone loluphi usuku ababephila kulo. Wenza nto ekwanye kanye ngoku.
Search the scripture. You who believe the Bible, what's supposed to take place right here before he's coming? Look at the world in the position. Now that's the world. Look at the church, where it is.
Pengulula isibhalo, nina bakholelwa iBhayibhile, yintoni ekufanele yenzeke kanye apha phambi kokufika kwakhe. Khangela kwihlabathi, kwindawo, ngoku, elo lihlabathi, khangela ebandleni, liphi.
Look where it's at, falling away, lukewarm, Laodicea. Putting out the word, whole thing going into the big council of churches, the world council of churches, forming the mark of the beast.
Kangela ukuba liphi, liyawa, litikitik, ilawutike, ikupela ngaphandle ilizwi, into yonke, iya kwelikhulu ibhunga lamabandla, ibhunga lamabandla ehlabathi, lisenza uphawu lwerhamnqa.
Which the Bible proclaims is wrong and all those things, and yet the Protestants driving right into it headlong. Not knowing the scripture, their tradition. Oh, they're wanting a power man, and they're going to get one. They'll see that they get it.
Nto leyo iBhayibhile ibabaze ukuba ayilunganga kunye nazo zonke ezo zinto. Kodwa nangona amaProtestant aqhubela ngqo kuyo ayatyhoboza engasazi isibhalo isithethe sawo. Oh, bayafuna indoda enamandla kwaye baza kuyifumana.
He had, look, but Jesus had perfectly declared himself exactly who he was and it proved to them who he was and his age. And the same thing today.
Waye nayo khangela kodwa uYesu wazazisa yena ngokugqibeleleyo ngqo ukuba waye ngubani yena kwaye wabonakalisa kubo ukuba waye ngubani yena kwisigaba sakhe kwaye into ekwanye namhlanje.
Now look at, let's take that setting of Luke 17 as it was in the days of Sodom. Look at the world. Look at the church. A Sodomite condition. Look where Lot was at when those men even tried to press in the door to these angels, these men.
Koko, khangela kuyo, masithabathe la ndawo kaLuka 17, njengoko kwakunjalo kwimihla yeSodom. Khangela ehlabathini, khangela ebandleni, imeko yaseSodom. Khangela apho wayekhona uLot, xa loo madoda azama nokuzama ukuzama ukutyhoboza emnyango kwezingelosi la madoda.
Notice, looky here, look, Abraham was up on the mountain. He wasn't in Sodom. That's a type. There's always three classes of people in a religious gathering. Believers, make-believers, and unbelievers. Always, them three.
Qwalasela, khangela apha. Kwakukho, khangela. U-Abraham wayephezulu entabeni. Wayengekho eSodom. Lowo ngumfuziselo. Kwasoloko kukho amabakala amathathu abantu kwintlanganisela yenkolo. Amakholwa, amakholwa okuzenzisa. Kunye nabangakholwayo kwasoloko ingaba bathathu.
And there it was. There's the unbelieving Sodomite, the make-believer Lot, and Abraham, the elected church.
Kwaye phaya babe phaya, kukho ongakholwayo umSodom, ikholo lokuzenzisa uLothe, kunye noAbraham, ibandla elinyuliweyo.
Now watch their messengers in that day. Two messengers went down and preached to Sodom. They didn't do any miracles, only just smote them blind. The preacher of the word does that.
Ngoku. Bukela abathunywa babo kulamhla, abathunywa babini behla baza bashumayela eSodom, abazange benze naminye imimangaliso kuphela nje bababetha ngobumfama, ukushunyelwa kwelizwi kuyakwenza okuya.
But watch what kind of a miracle this angel did that stayed with Abraham. He had his back turned and told Abraham his name had been changed, called him Abraham instead of Abram.
Kodwa. Bukela hloboluni lommangaliso lengelosi eyalwenzayo eyahlala noAbraham. Yayinomqolo wayo ujikelwe ngasemva yazi yaxela uAbraham igama lakhe liguqulwe yambiza Abraham endaweni kaAbraham.
He could not have the baby till his name was changed, neither Sarah. He told him what their name was. The angel told him that.
Wayengenakho ukuba nosana de igama lakhe liguqulwe noSara ngokunjalo. Yabaxelela ukuba yayingobani amagama abo. Ingelosi yabaxelela oko.
And he said that he was going to visit Sarah according to the time of life. And Sarah laughed about it. And when Sarah laughed, the man with his back turned, a man eating flesh of the calf and drinking the milk from the cow and eating bread, a man, dust on his clothes, a traveler, was God himself.
Why? Yatsho ukuba yayiza kutyelela uSara ngokwexesha lendalo. Kwaye uSara wahleka malunga noko. Kwaye xa uSara wahlekayo, indoda inomqolo wayo ujikiwe. Indoda isitya inyama yethole. Kwaye isela ubisi olusuka enkomeni. Kwaye isitya isonka. Indoda uthule empahleni yayo, umhambi. YayinguThixo ngokwakhe.
And Abraham recognized it because he knew the thoughts that was in Sarah's heart behind him. He said, why did Sarah say within herself, how can these things be? Is anything too hard for God?
Kwaye uAbraham wayiqaphela ngokuba yazazi ingcinga ezasisentliziyweni kaSara emva kwayo. Yathi, kutheni uSara esithi ngaphakathi kwakhe zingenzeka njani ezi zinto? Ingaba ikhona into enzima kuThixo? Yabona.
And Sarah ran out and denied. He said, yes, but you did. Now, he'd have took Sarah's life right there. But for disbelief, but see, she's a part of Abraham.
Why? Usara wabaleka wapuma wayiphika. Yathi, ewe, kodwa uyenzile. Ngoku, yayinokubuthabatha ubomi bukaSara kanye phaya ngenxa yokuba engakholwa. Kodwa, yabona, uyinxalenye kaAbraham.
And our unbelief in his great manifestation in this hour, we're part of Christ. He just he has to keep it.
Kwaye ukungakholwa kwethu ekuzibonakaliseni kwakhe okukhulu kule yure siyinxalenye kaKristu. yena nje yabona sisi yabona okwethu ufanele ayigcine.
Now notice, there has never been a time in history of the church age. And I know of one real student I'm talking to, a historian.
Gogo, qolasela, akuzange kubekho xesha kwimbali yesigaba sebandla. Kwaye, ndazi omnye umfundi wenene endithetha naye, umbalisi mbali.
There's never been, I asked any student of the Bible, to tell me one man that was ever sent to the church age, in this church, since the crucifixion of Christ, a worldwide ministry, that his name ever ended up with H-A-M, like A-B-R-A-H-A-M, until this day.
Akuzange kubekho, ndingabuza nawuphi umfundi weBhayibhile andixelele ngendoda ibenye, eyakhe yathunyelwa kwisigaba sebandla, kweli bandla kusukela ekubethelelweni kukaKristu, ulungiselelo lwehlabathi lonke, egama layo laphela ngo-H-A-M. Njengo A-B-R-A-H-A-M. Kude kube ngulo mhla.
Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, or wherever was there a G-R-A-H-A-M before. Billy Graham, the great evangelist, out there with the denominations is in Sodom.
Hallelujah.
Never. There's a modern Oral Roberts out there with the Pentecostals. The same thing. Did you know that?
Amen.
Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, kodwa naphina kwabakho u-G-R-A-H-A-M ngaphambili, u-Billy Graham, omkhulu umvangeli phandle phaya kunye namahlelo aseSodom. Zange kukho owanamhlanje u-Oral Roberts phandle phaya kunye namaPentecost, into ekwanye. Ingaba wazile oko?
But H-A-M, now G-R-A-H-A-M is only 6 letters. But A-B-R-A-H-A-M is 7 letters.
Right.
6 is man's number, man's organization, man's doing. But A-B-R-A-H-A-M is 7 letters.
Kodwa, u-H-A-M, ngoku, u-G-R-A-H-A-M, konobumba abathandathu kuphela. Kodwa, u-A-B-R-A-H-A-M, konobumba abasixhenxe, isithandathu inani lomntu, umbutho womntu. Ukwenza komntu kodwa u-A-B-R-H-A-M konobumba abasixhenxe.
Now notice, in the church elected is pulled out, not those denominations, but the elected churches stand out. It's to get a messenger too in this last days.
Amen.
Ngokuqaphela, kwibandla elinyuliweyo elikhutshelwe ngaphandle, hayi loo mahlelo, kodwa ibandla elinyuliweyo ukuba lime ngaphandle, kukufumana umthunywa ngokunjalo.
What's going on down there? What's going on up here? Compare it with what Jesus said. Never before in history have it ever said. And the same signs that would be done.
Amen.
Yintoni eyenzekayo ezantsi phaya? Yintoni eyenzekayo phezulu apha? Thelekisa noko uYesu wakutshoyo. Zange ngaphambili kwimbali sakhe samile. Kwaye imiqondiso ekwaminye eyakwenziwa.
Don't you realize, friends, and recognize it's God come down in the gospel, in His people, making Himself known. Can't you recognize the hour we're living in?
Aniqondi zihlobo kwaye niqaphele nguThixo ehlile evangelini kubantu bakhe ezenza yena aziwe. Aninakho ukuqaphela iyure esiphila kuyo.
Have we just got ourselves off to clap our hands a little bit, play the piano, and recite this and got away from the word? You were that blind to it? Surely we're not. Let's recognize the hour that we're living in.
Ingaba sizikhuphele nje ecaleni ukuba siqhwabe izandla kancinanani, sidlale ipiano kwaye sicengceleze oku size simkele izwini de sibe simfameke olo hlobo kulo. Ngokuqinisekileyo asinjalo, masiqaphele iyure esiphila kuyo.
Peter, Nathan, and Nathaniel, rather, and the woman, they recognize it. They recognize his sign, Messiah's sign, same now, as these things I'm saying.
Petros, Unathan, okanye Nathaniel, Xhebe, kunye nomfazi, bayiqaphela, bona ba, bawuqaphela umqondiso wakhe, umqondiso wobuMesiya, okukwakunye ngoku, nezi zinto ndizitshoyo.
Then, to this age, Jesus said, now watch, he's referring back now. telling them of an age, God in any age when He sent His message, which was His Word, and identified it to that age, the people that believed it, it was a great time for them. The people who did not believe it went into chaos. It's always been.
Gogo, kwesi sigaba uYesu wathi, ngokubukela, ubhekiselele emva ngoku, ebaxelela ngesigaba, uThixo, nakwesiphi isigaba, xa ethumela umyalezo wakhe, owawulilizwi lakhe, kwaye walazisa lona kwesasigaba, abantu abalikholelwayo, yayilixesha elikhulu kubo. Abantu abangazange balikholelwe, baya kwingxuba kaxaka. Yasoloko injalo.
Like in the days of Jesus, same thing. Watch him standing here now. He said, as it was in the days of Jonah, for as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, so must the Son of Man.
Jenga kwin tsukuz kais, into ekwan, mbukele emile apa yenangok, wat, jengoko kwakun jalo ngemitla kayona, kuyona, kuba, jengoko uyona waesesiswini somnenga, intsuku ezintathu kunye nobusuku, kuya kuba njalo nakunyana womntu.
He said, a wicked and an adulterous generation will seek after a sign. Now, you know what I think he was doing? He was prophesying. A wicked and adulterous generation.
Wathi, isizukulwana esingendawo nesikrekrezayo siya kufuna umqondiso. Ngoku, niyayazi oko ndicingayo awayekwenza, wayeprofeta esingendawo nesikrekrezayo isizukulwana.
I wonder if any man in his right mind could deny that we are not living in a weak and an adulterous generation.
Amen.
When homosexual perversion and the divorce rates in America is higher than any other nation in the world.
Yes.
And the whole world's gone into a chaos of it.
Ndiyamangala ukuba nayiphi indoda esekwingqondo yayo elungileyo ingaphika ukuba asiphili kwesingena amandla nesirhexezayo sizukulwana. Xa abathandana besini esinye ukugqwetheka kwaye isantya soqhawulo mitshato eMelika siphezulu kunaso sonke esinye isizwe ehlabathini kwaye ihlabathi lonke lingena kwingxuba kaxaka yayo.
3 out of every 4 nearly is divorced around, taking the whole thing around in 10 years of marriage.
Isithathu saso sonke isine phantse siqhawule umtshato jikelele. Uthatha yonke into jikelele kwishumi leminyaka yomtshato yabona.
Think of it. Divorce, marry again, divorce, marry again. They were eating, drinking, marrying wives and giving in marriage. Look at the hour we're living in. When was it ever such a chaos?
Icinge, uqhawule umtshato, ukutshata kwakhona, nokutshata kwakhona, uqhawule umtshato, utshate kwakhona, babesitya, besela, betshata abafazi kwaye betshatisa. Khangela kwiyure esiphila kuyo. Kunini yakhe yaye ngako ingxuba kaxaka.
A wicked and an adulterous generation will seek after a sign. Notice, and they will receive a sign. What? This generation. For as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, the Son of Man must be in the heart of the earth 3 days and nights. What sign will that wicked and adulterous generation receive? The sign of the resurrection.
Esingendawo kunye sirhexezayo isizukulwana siya kufuna umqondiso. Qwalasela kwaye baya kufumana umqondiso. Intoni esi sizukulwana kuba njengoko uyona wayesesiswini somnenga iintsuku nobusuku obuthathu. Unyana womntu kufuneka abe sentliziyweni yomhlaba iintsuku nobusuku obuthathu. Nguphi umqondiso esasizukulwana esingendawo sirhexezayo esiya kuwamkela umqondiso wovuko.
And today, after 2,000 years, we still see Jesus Christ in the power of His resurrection standing among us doing the things that He did then and promised to do.
Kwaye namhlanje, emva kwamawaka amabini eminyaka, sisabona uYesu Kristu emandleni ovuko lwakhe, emile phakathi kwethu, esenza izinto awathi wazenza ngoko nawathembisa ukuzenza.
A wicked and an adulterous generation will seek after a sign. Always wanting to show me this, and if you can do this, do this. They'll get it. The sign of the resurrection. He's the same yesterday, today, and forever. The Word made manifest, dwelling among us. How we should thank God for His great sign.
Esingendawo nesirhexezayo sizukulwana sifuna umqondiso. Soloko efuna ndibonise oku. kwaye ukuba unokwenza oku kwaye wenze oku baya kufumana umqondiso wovuko ukwanguye iso namhlanje naphakade ilizwi libonakalisiwe lihleli phakathi kwethu indlela ekufanele simbulele ngayo uThixo ngomqondiso wakhe omkhulu.
Notice he referred to something else there. He said, and as the queen of the south shall rise up, that's the queen of Sheba. Listen close now.
Qwalasela wabhekiselela kwinto ethile engenye phaya. Wathi, kwaye njengoko ikumkanikazi yasezantsi iyakuma, leyo ikumkanikazi yaseSheba. Phulaphulisisa ngoku.
The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, her greater than Solomon is here.
Ikumkanikazi yasezantsi iyakuma emgwebeni kunye nesi sizukulwana. Kwaye iyakusigweba sona kuba yasuka eziphelweni zomhlaba ukuba ive ubulumko bukaSolomon. Kwaye khangela umkhulu kunoSolomon ulapha.
Notice, let's refer to that a few minutes. He was reading the same Bible we read about Jonah, and he was reading about Solomon.
Qwalasela, masibhekiselele kokuya imizuzu embalwa. Wayefunda iBhayibhile ekwanye esiyifundayo malunga noYona, kwaye wayefunda malunga noSolomon.
Now, when Solomon's age came on, he had a gift of discernment, and all the people, the whole nation, believed it. Everyone was one heart and one accord. Everybody believed it.
Ngoku xa isigaba sika Solomon safikayo, wayene sipho sokucalula, kwaye bonke abantu isizwe sonke sasikholelwa. Wonke umntu waye emxhelo mnye enhliziyweni nye. Wonke umntu wayeyikholelwa.
If everybody tonight, if all America would just turn back to God and believe God, it's the best assurance that we have. It'll be all the bomb shelters and everything else.
Ukuba wonke umntu ngobu busuku, ukuba iMelika yonke ingajika nje iye kuThixo kwaye ikholelwe uThixo, sesona siqinisekiso esinaso, iya kuba zizo zonke indawo zokuzikhusela kwiziqhushumbisi kunye nento yonke engenye.
Nobody fooled with Solomon. They were afraid of him. Because he was a gifted man, and the people believed him, so he was sent from God till they made him their king. All the nations feared him. Not because of their military power, but because God was with them.
Akukho bani owakhohlisa uSolomon. Babemoyika ngokuba wayeyindoda enesipho, kwaye abantu bamkholelwa yena njalo. Wayethunyelwe esuka kuThixo, de bamenza ikumkani yabo. Zonke izizwe zazimoyika yena, hayi ngenxa yamandla abo omkhosi, kodwa ukuba uThixo wayekunye nabo.
And if this nation who claims to be Christianity, if it can only, all of them together, cling around this great gift that's been given us in this last days, the Holy Spirit of God upon the church. Not the creed, the Spirit of God.
Kwaye, ukuba esi sizwe, esibanga, ukuba sibubu Kristu, ukuba nje kuphela, sonke ngokuhlangeneyo singabambelela kwesi sipho sikhulu esisinikiweyo kule mihla yokugqibela umoya oyingcwele kaThixo ophezu kwebandla, hayi imvumo nkolo, umoya kaThixo.
Not by power, not by might, but by my Spirit, saith God. The Holy Spirit, Jesus Christ, in form of Spirit upon us, the same yesterday, today, and forever, making this word live what He said it would do.
Akunga mandla, akunga kunya, kodwa akunga umoya wam, utsho uThixo, umoya oyingcwele. UYesu Kristu kwimo kamoya, phezu kwethu, onguye izolo, namhlanje naphakade, esenza eli lizwi liphile, oko athe liyakukwenza.
Watch closely now. All the news went out through the world. They didn't have television and radio and things in them days, so it went from lip to ear.
Qwalasela ngoku. Oh, iindaba zaphuma zaya ehlabathini, babengena mabonwa kude nonomathotholo kunye nezinto ngezontsuku. Ke yahamba ukusuka kumlebe ukuya kwindlebe.
And after a while, the great caravans came plumb down across the Sahara Desert, which is a 3 months' travel from Palestine down to where she lived.
Kwaza emva kwethuba, Inqwelo ezinkulu ezitsalwayo zangena zehla ukunqumla inhlango iSahara, nto leyo iluhambo lweenyanga ezintathu ukusuka ePalestina ukuya ezantsi apho ahlala khona.
And faith cometh by what? Hearing the word of God. And she had heard about this great meeting they were having up there.
Kwaye ukholo luza ngantoni? Ukuva ilizwi likaThixo. Kwaye wayevile malunga nalenhlanganiso enkulu ababenayo phezulu phaya.
And any time a caravan come from that way, she'd question, "Hey, did you come through Palestine?" "Yes." "Oh, what about that?" "Oh, it's beyond anything. You never seen such discernment. And it's just like a god sitting there. Their god is representing a man called Solomon."
Kwaye nangaliphi ixesha inqwelo etsalwayo yayisiza ngalandlela ebeya kubuza, "Ingaba udlule ePalestina na?" "Ewe." "Oh, malunga nantoni nokuya?" "Oh, ingaphaya kwayo yonke into, akuzange ubone olungaka ya ucalulo, kwaye injengoThixo ehleli phaya, uThixo wabo umelwe emntwini obizwa uSolomon."
Well, faith cometh by hearing. The little queen's heart began to hunger to go up and find out about it. See, she was ordained to lie.
Kuhle ukholo luza ngokuva, inhliziyo yekumkanikazi encinci yaqalisa ukulambela ukunyuka aye kufumanisa malunga nayo. Yabona, waye emiselwe ubomi.
Notice, now the first thing to do, now her being a pagan, she had to go get permission from her priest to go. So I can imagine see her go over to a priest and say, "Holy Father, I hear they're having a great revival up there in Palestine. I'd like permission to go up and see for myself."
Qwalasela ngoku, into yokuqala yokwenza ngoku, yena ekubeni engumnquli zithixo, kwafanela aye kufumana imvume kumbingeleli wakhe ukuba aye, ke ndingafane ndicinge ndibona yena esiya ngaphaya kumbingeleli wakhe esithi, "Bawo ongcwele, ndivile banenkulu imvuselelo phezulu phaya ePalestina. Ndingathanda imvume ukuya phezulu ndizibonele ngokwam."
Now, my child, now you don't want to get mixed up and say, after all, we're not cooperating in that revival, so you cannot go. See, that's just a bunch of nonsense. There's nothing to it.
Ngoku, mntwana wam, ngoku, akufuni kuxubaniseka kwethile. Emva kwako konke, asisebenziselani kula mvuselelo. Ke, wena akunakuyi. Yabona, okuya yimfumba nje yobuvuvu, kuyo akukho nto.
Then people claim they've come through a Red Sea and they've done all this. There's nothing to it. If there was anything like that happening, it would be right here in our church. We still got pagans.
Ah, babantu, babanga banqumla ngolwandlo olubomvu, kwaye benze konke oku okuya. Akukho nto kuyo. Ukuba bekukho nto enje yayenzekayo, ibiya kuba kanye apha ebandleni lethu. Sisenabahede.
So we find out that she began to hunger. She said, "Now look," she said, "they tell me that their God up there is represented in a human being. And his wisdom is beyond anything. His discernment is wonderful." "Oh, there's nothing to that," she said, "but I'm up."
Ke, siyafumanisa ukuba waqalisa ukulamba. Wathi, ngoku jonga, wathi, "bandixelele ukuba uThixo wabo phezulu phaya umelwe emntwini. Kwaye ubulumko bakhe bungaphaya kwento yonke. Ucalulo lwakhe luyamangalisa." "Oh, akukho nto kokuya," wathi, "kodwa mhlawumbi ndi.
"Well, look, you're a queen. You can't be associated with a bunch of people like that. You can't do that. That bunch of people known all over the world as religious fanatics, you can't do that."
"Kulungile, khangela, uyikumkanikazi. Awunakunxulunyaniswa kwigquba labantu olunjeya. Ukuthi akunakukwenza okuya. Elagquba labantu laziwe kwihlabathi lonke njengababaxi benkolo. Akunakukwenza oko."
But you see, when God goes to dealing with the human heart, there's nothing going to stop it.
Amen.
Husband, wife, children, pastor, nothing else can stop it. When a person is really hungering for God, they're going anyhow.
Amen.
So she got ready to make ready.
God, we are born. Xa uThixo eza kusebenza ngentliziyo yomntu, akukho nto eza kuyinqanda. Umyeni, umfazi, abantwana, umalusi, nantoni engenye onokuyinqanda xa umntu elambele uThixo ngenene. Bayaya nakanjani ke walungela ukulungela.
Well, he'd say, well, I'll just give you, I have to excommunicate you from our fellowship. Well, you can just do that. I'm going anyhow. I'm going to find out for myself all about all this and see.
Kulungile. Ebenokuthi kuhle ndiyakukunika nje ndiyakufuneka ndikusike kubudlelwane bethu. Kuhle ungakhe nje ukwenze oko. Ndiyahamba nakanjani. Ndiza kuzibonela ngokwam malunga noku konke kwaye uyabona.
She bought up scrolls and she'd read what Jehovah should be about his prophets and what he must do, how that the word of God would make manifest, how it would know these things when it was represented, veiled in human flesh, what it would do. And she'd read all these things.
Wayezise iincwadi ezisongwayo kwaye wayefunde oko uYehova afanele abe kuko malunga nabaprofeti bakhe kunye noko afanele akwenze indlela elizwi likaThixo liya kubonakalisa ngalo. Indlela eliya kuzazi ngalo ezi zinto xa lalimelwe ligqunywe enyameni yomntu, into eliya kuyenza kwaye wayezifundile zonke ezi zinto.
So I'd hear him say, well, look, our book says this. He said, yes, look, my great-great-grandmother stood in before them same idols. She stood and said prayers day after day. There never was one move, one mutter, or nothing else. Now, I'm tired of this old dead farm. I want to go see if there is a living God. Amen. It's too bad we got more of them queens today.
Ke ndiyakumva yena kuhle khangela incwadi yethu itsho oko watsho. Ewe, khangela mna umakhulu kamakhulu wam wema phambi kwa ezo zinye izithixo. Wema waze wenza imithandazo usuku emva kosuku. Akuzange kube khona sinye sishukumayo nakundumzela okanye kwanto ingenye. Kwaye ndidiniwe sesi sidala sifileyo isimo, ndifuna kuhamba ndibone ukuba kukho Thixo ophilayo. Kubi kakhulu, asinabo abangaphezulu babo kumkanikazi namhlanje.
So she got ready to go. Now when she come to this spot where she must go, now remember she had a great difficulty. It wasn't as easy as it would be to you. Now notice what she had to do.
Ke walungiselela ukuhamba ngoku. Xa efika kule ndawo apho kufanele ahambe ngoku, khumbulani wayenobunzima obukhulu. Kwakungekho lula njengoko kuya kuba njalo kuwe ngoku. Qwalasela oko kwafuneka akwenze.
Here's another thing I don't want to leave out. She said this, I'm going up there and I'm going to take some money. I'm going to take some gifts. And if it is the truth, I'm going to support it. If it isn't the truth, then I can bring my money back.
Nansi enye into endiyifunayo endingafuni kuyishiya. Watsho oku, ndiya phezulu phaya kwaye ndiza kuthabatha imali ethile. Ndiza kuthabatha izipho ezithile kwaye ukuba inyaniso ndiza kuyixhasa. Ukuba asiyo inyaniso ngoko ndingabuyisa imali yam.
That woman could teach Pentecostals. Yes, sir. Amen. Support things out there that laugh and make fun of divine healing, and yet you support the radio programs instead of your own church.
Right.
That's right. Laugh and make fun of the very things you believe in. But she said, I'll take it, and if it isn't right, I can bring it back.
La mfazi, angafundisa amaPentecost, ewe mhlekazi, xhasa izinto phaya ezihlekisa kwaye zenze intlekisa ngempiliso engcwele kwaye futhi uze uxhase inkqubo zikanomathotholo endaweni yelakho ibandla, njalo loo nto. Kwaye ukuhleka nokwenza intlekisa yezona zinto ukholelwa kuzo. Kodwa wathi, ndiyakuyithabatha kwaye ukuba ayilunganga ndingayibuyisa.
Now remember, with all this wealth on there, on these camels, and now remember the fleet riders of Ishmael, was desert robbers is out there. What an easy thing would have been for them to fall in on this prey, and why they would have killed them few eunuchs was with her and tucked that money and been gone.
Ngoku, khumbulani, kunye nabo bonke obu butyebi khona phaya ezinkameleni. Kwaye ngoku, khumbulani, abakhweli mikrozo baka Ishmael babe ngabakhuthuzi basentlango, babe phandle phaya. Enjani ukuba lula into eyayinokuba yiyo kubo ukuwela kulo elixhoba? Kwaye kutheni babenokubulala loo mathenwa ambalwa aye kunye naye baze bathabathele la mali baze bemke.
But there's something about it when you are really determined and God's revealing himself, you're determined to see Christ, there's no danger before you. You don't even pay any attention.
Kodwa kuko into ethile malunga nayo. Xa uzimisele ngenene kwaye uThixo ezityhila ngokwakhe, uzimisele ukumbona uKristu, akukho ngozi phambi kwakho, akukhathaleli nto.
The doctor says you're going to die, you don't even notice it. When you're pressing, you know there's something there. Something down in our heart burning faith in this God.
Ugqirha uthi uza kufa, akuyiqwalaseli kwakuyiqwalasela yona. Xa utyudisa, uyayazi kukho into ethile phaya. Into ethile ezantsi entliziyweni yakho ivutha ukholo kulo Thixo.
3 months to travel over Sahara Desert, not in an air-conditioned Cadillac. No, no. She took 3 months across the Sahara Desert, maybe traveling by night, reading the scrolls in the oasis in the daytime, until she arrived.
Iinyanga ezintathu zokuhambela ngaphaya kwentlango iSahara, hayi kwiCadillac enomoya opholisayo, hayi, hayi. Wathabatha iinyanga ezintathu ukunqumla intlango iSahara, mhlawumbi ukuhamba ngobusuku, efunda iincwadi ezisongwayo kwiindawo zokuphumla entlango ngexesha lasemini, wade wafika.
Now, no wonder Jesus said she'll stand in the last days and condemn this generation, for some of them won't walk across the street. And a greater than Solomon is here, the Holy Spirit himself.
Amen.
No wonder she'll raise in the last days and condemn the generation.
Ngoku, akumangalisi uYesu wathi, uya kuma ngeemini zokugweba, asigwebe esi sizukulwane. Kuba abanye babo aboyi kuwela isitrato kwaye omkhulu kuno Solomon ulapha umoya oyingcwele ngokwakhe. Yabona, akumangalisi uya kuma kwimihla yokugqibela asigwebe esi sizukulwane.
Watch, she finally arrived. She didn't come like many people. Some people come to a strange meeting. She come and took her camels and went out into the courtyard, put up her tents, and she was going to stay there till she's convinced.
Bukela. Wade wafika, akazange aze njengabantu abaninzi. Abanye abantu bayakuza kumhlangano ongaqhelekanga. Weza kwaye wathabatha iinkamela zakhe waze waphumela entendelezweni, wabeka iintente zakhe kwaye wayeza kuhlala phaya ade oneliseke.
Most people will come, said maybe 5 minutes, maybe 25. As soon as the evangelist or somebody says something that's contrary to what she thinks that her creed says, or his creed, out they go.
Right.
Not even manners. No wonder she'll condemn this generation. She come to stay till she was convinced.
Abantu abaninzi bayakuza, bahlale mhlawumbi imizuzu emihlanu, mhlawumbi amashumi amabini anesihlanu, kwamsinya umvangeli okanye othile sitho into echaseneyo nale a acinga ukuba imvumo nkolo yakhe iyayitsho okanye eyakhe imvumo nkolo. Baphumile, bayahamba, yabona, akukho nambeko, akumangalisi uya kusigweba esi sizukulwana. Weza kuhlala, de woneliseka.
I can imagine the first service that morning when the trumpets all sounded, Pastor Solomon came out. She may have been sitting way back at the back. She said, now I'll see for myself. I know that's what Jehovah's supposed to be. Man can make claims, but I'll find out.
Ndifane ndicinge inkonzo yokuqala ngalantsasa xa amaxilongo onke avakala. Umalusi uSolomon waphuma. Wayesenokuba wayehleli emva ngasemva wathi, ngoku ndiya kuzibonela. Ndiyazi oko koko uYehova afanele abe kuko. Indoda ingenza amabango, kodwa ndiya kufumanisa.
So she sat there that day and she watched. And she seen everyone coming to the platform. She seen that discernment was perfect. Finally, let's say her prayer card was called, which probably wasn't, but her time come before Solomon.
Ke, wahlala phaya ngalamini, waza wabukela, kwaye wabona wonke ubani esiza eqongeni, wabona olwacalulo lwalugqibelele. Ekugqibeleni, masithi ikhadi lakhe lokuthandazelwa labizwa, okunokuthi mhlawumbi lalingelilo, kodwa ixesha lakhe lafika lokuza phambi koSolomon.
And the Bible said that when she come to stand before Solomon, that God let Solomon know all her secrets.
Amen.
There was nothing hid. Then the miracle was done on her. Then she turned to the audience and she said, all these things that I have heard is true and it's even greater than I heard about.
Kwaye iBhayibhile yathi okuya xa weza kuma phambi koSolomon la Thixo wenza uSolomon azazi zonke imfihlelo zakhe kwakungekho nto ifihliweyo emva koko umangaliso wenziwa kuye emva koko waguqukela kwisihlwele waze wathi zonke ezi zinto ebendizivile ziyinyaniso kwaye zinkulu ngaphezulu kokuba ndivile ngazo.
Oh, there was more life left in her. Her breath was taken from her because here was a man that didn't know her.
Right.
A stranger revealed the things that she wanted to know.
Yabona. Oh, kwakungekho bomi ngakumbi bushekileyo kuyo. Wakhwanqiseka kuba nantsi indoda eyayingamazi ongaziwayo yatyhila izinto awayefuna ukuzazi.
Oh, and Jesus standing there, which was more than Solomon. He was the fullness of the Godhead bodily.
Amen.
He was a spiritual born son of God. He clothed up on him in Jehovah himself, manifested in the flesh.
Oh, kwaye uYesu emile phaya, owaye ngaphezulu kunoSolomon. Waye inzalisela kweyentloko buThixo isemzimbeni. Waye ngozelwe yintombi unyana kaThixo. Wambatha phezu kwakhe kwaye uYehova ngokwakhe ebonakalisiwe enyameni.
And here he was standing there in the fullness. And they said they wouldn't believe him. A greater discernment. See, he was Solomon plus David plus all the rest of them was all in him. All the prophets was wound up in him. A greater than Solomon.
Kwaye apha wayemile phaya ekwinzaliseko kwaye bathi abaye kumkholelwa yena. Ucalulo olukhulu yabona waye enguSolomon edibene noDavid edibene nabo bonke babo baye bonke bekuye bonke abaprofeti babethandelwe kuye omkhulu kunoSolomon.
And to, even at that day he said, if you speak them words against me, I'll forgive you, but when the Holy Ghost comes, it'll be greater than it is now.
Amen.
And more condemnation.
Kwaye kwakulamhla wathi ukuba uthetha wona lo mazwi ngokuchasene nam, ndiya kukuxolela. Kodwa xa umoya oyingcwele efika, iya kuba nkulu kunangoku, kunye nogwebo olukhulu.
And here we stand today, seeing that very same God do the very same thing.
Right. Amen.
I believe she'll rise in the day of judgment and condemn this generation because she repented and believed the message that Solomon was preaching and believed on God. She's seen something real.
Kwaye na kusimi namhlanje sibona la ukuba la Thixo mnye esenza kwa into enye. Ndiyakholwa uyakuma kwimini yomgwebo aze agwebe esi sizukulwana kuba waguquka kwaye wakholelwa umyalezo kaSolomon owaye ushumayela kwaye wakholelwa kuThixo yabona into yenene.
You know what's the trouble today? There's people, many people, with the people that belongs and just go to church and have a creed. See, they've seen so much just false, so much just statues and so much of big fine buildings.
Niyas, yintoni ingxaki namhlanje? Kukho abantu abaninzi, kunye nabantu abendawo kwaye baye nje ecaweni, baze babe nemvumo nkolo. Yabona, babone okukhulu nje kuba ubuxoki, okungako nje kuyimpakamo, nokungako okwezakhiwo ezinkulu ezinhle kwaye.
And let's not never get off in that kind of a tantrum. See, God don't dwell in big buildings. He dwells in your heart.
Amen.
See? God don't dwell in intellectual education. He's far from it. He dwells in humility in your heart.
Kwaye, thina, masingakhe siphume ecaleni kwela hlobo lomsindo. Yabona, uThixo akahlali kwizakhiwo ezikhulu. Uhlala enhliziyweni yakho, yabona. UThixo akahlali kwimfundo yobukrelekrele. Ukude kuyo uhlala kwintobeko enhliziyweni yakho.
He dwells in his word and his word comes into your heart and speaks itself out and he interprets his own word through you. He's trying to find somebody he can get a hold of to show that he's still God.
Uhlala elizwini lakhe kwaye ilizwi lakhe liza enhlizweni yakho lize lizithethele lona lidandalazise utolika ilizwi elilelakhe ngawe uzama ukufumana umntu othile anokumfumana ukubonisa ukuba yena usenguthixo yabona.
And he'll do that if he can just get somebody he can speak to. If he can get another woman with a blood issue, he can still speak the same thing. He can still do the same thing. Making known, declaring we're in the presence of God, not recognizing.
Kwaye, yena, isenguye, uya kuyenza lonto. Ukuba nje, unokufumana umntu othile anokuthetha kuye. Ukuba angafumana omnye umfazi onethombe legazi. Angathetha into ekwanye. Angenza into ekwanye. Esazisa, edandalazisa, sisebukhoneni bukaThixo, bungaqatshelwa bona.
Reminds a little story. I might have told it to you once. I don't know it to bear right now. As you all know, I hunt big game. And I was up in the north woods, used to go up there hunting all the time.
Ikhumbuza ibalana elincinci. Ndingabe ndakhe ndalibalisa kuni kwakanye. Andiyazi. Iya kunyemekela kanye ngoku. Njengoko nonke nisazi, ndizingela izilwanyana ezinkulu kwaye ndandiphezulu kumahlathi asentla ndiqhele ukunyukela phaya ndizingele lonke ixesha.
I had a friend up there named Bert Call. He was a fine hunter, but a half Indian. You never had to worry about him. He wasn't going to get lost. And we really were chums, but that was the wickedest man at heart I ever seen.
Kwaye ndandinesihlobo phezulu phaya esibizwa uBert Call. Wayengumzingeli osulungekileyo. Malunga nesiqingatha somndi za ngekwafuneka ukukhathazeka malunga naye wayengazukulahleka kwaye ngenene sasizizihlobo kodwa yayiyindoda ekhohlakeleyo enhlizweni endakhe ndayibona.
He just had no heart at all. He used to shoot little fawns, that's little baby deers, just to make me feel bad. And he'd say, "Oh, you preachers, you're chicken-hearted. Billy, you'd be a good hunter if you wasn't a preacher." He said, "You're too chicken-hearted." I said, "Bert, that's not chicken-hearted."
Yayingenayo nje inhliziyo konke konke. Yayiqhele ukudubula amantshontsho exhama ezo zintsana zamabhere amancinci nje ukundenza ndive kakubi. Kwaye wayeyakuthi, "Oh, nina bashumayeli, ninhliziyo zenkuku. Billy, buya kuba ngumzingeli olungileyo ukuba ubungengomshumayeli." Wathi, "Unhliziyo yenkuku kakhulu, ndathi, "Bert, oko asikokuba nanhliziyo yankuku."
Now, it's all right to kill a fawn if the law says so. Abraham killed a calf and fed it to God. It ain't the size of it or the sex of it, but it's just to be evil with it. And he would just shoot them fawns and just laugh, make laugh because I felt bad about it. Well, now, he did that.
Ngoku, kulungile konke ukubulala amantshontsho exhama ukuba umthetho utsho njalo. U-Abraham wabulala ithole, waze wondla ngalo uThixo. Asibobungakanani bayo okanye isini sayo kodwa kukuyikhohlakalela nje kwaye nje ebeya kudubula wona amantshontsho aze nje ahleke enze ukuhleka ngokuba ndivakalelwa kakubi malunga naye kuhle ngoku akwenze oko.
And one year I went up there and he'd invented himself a little whistle and he could blow like a little fawn how it calls, you know, for his mama.
Kwaye ngomnye unyaka ndanyukela phaya kwaye wayezenzele impentshana encinci ebeyakuthi ayivuthele njengentshontsho lexhama indlela elibiza ngayo uyazi umama walo.
And so he said, "Hey Billy, before we start this morning," he said, "I want to show you something I got," and he showed it to me. I said, "Bert, you wouldn't use something like that." He said, "Oh, get next to yourself."
Waza ke wathi, "Hey Billy, phambi kokuba siqalise ngale ntsasa," wathi, "ndifuna ukukubonisa into ethile endinayo." Waze wandibonisa ndathi, "Bert, akusayi kusebenzisa into enjeya," wathi, "Oh, sondela kwisiqhu sakho."
And a fellow had eyes, it's like a lizard, like some of these women try to paint their eyes, you know, like that. He'd all look at me, them lizard-looking eyes, and it almost scared me. And I said, "Bert, don't do that." He said, "Oh, you chicken-hearted preachers."
Kwaye, umfo, wayenamehlo nje, ngathi ngawecikilishe, njengabanye baba bafazi, abazama ukuqhaba amehlo abo, yayazi indlela, njengokuya. Uyazi, wajonga kum, kunye naloo mehlo wakhangeleka ngokwecikilishi, kunye nemehlo, yaphantse yandoyikisa. Daze ndathi, "Bert, sukuyenza loo nto." Wathi, "Oh, bashumayeli bantliziyo yenkuku."
So August a little late getting up that time, and those northern whitetail, your mule deer here, he'll walk up to you, but not one of them guys. Whenever he's been shot at, you talk about Houdini, you'd be an escape artist, he's an amateur to them.
Ke tina sasi ndandisemva kwexesha ekuvukeni ngela xesha kwaye ezo zangasentla elimsilamhlophe emeyile yechama lakho apha liyakuza kuwe kodwa hayi enye yabo bafo ngalo lonke ixesha lidutyulwe liba yi uthetha ngomnyamalali ekubeni lichule lokuphuncuka ungongagqibeleli ekuqeqeshweni kubo.
So it was late and they'd been shot at, and them deer were hiding down, feeding at night in the moonlight and bedding out in the day.
Ke kwakusemva kwexesha kwaye ayedutyulwe kwaye wona amaqhama ayezimele esidla ebusuku ekukhanyeni kwenyanga aze alale emini.
We walked all the way up old Jefferson Notch, climbed up to Mount Washington. It was about 6 inches of snow on the ground, good tracking weather, never even seen one track.
Sahamba yonke indlela ukunyuka kwendala eJefferson Notch saya kutsho phezulu eMount Washington yabe yayizi intshi ezimalunga nesithandathu sekhephu emhlabeni imoya ezulu enhle yokulandela umzila zange ndabona nomnye umzila.
He said, "What do you think, Billy?" I said, "You all scared them all out of here, them old machine guns you're shooting."
What? Ucinga ntoni, Billy? Dad, phaya uwoyikisile onke emka apha. Yona lo mipu izitshintshelayo midala oyidubulayo.
And so we went on. After a while, about 11 o'clock, we always carried one of those thermos bottles full of hot chocolate. It's, if you get hurt or something other, that's stimulation, and a sandwich.
Kwaye ke, saqhubeka. Emva kwethuba, malunga nentsimbi yeshumi elinanye. Sasoloko siphatha imbodlela encinci yobushushu izele yiti yechocolate. Yeyokuba xa wenzakele. Kanye into ethile engenye okwakuzivuselela kunye nesandwich.
So it's about 11:30, I suppose. We come to an opening about the size of this arena here, this building, and no timber. So he just kind of sat down, set his rifle up against the tree, started reaching back here, and I thought he was going back to get his thermos bottle. I thought, well, we'll eat.
Kwakumalunga neshumi elinanye okanye icala emva kweshumi elinanye ndiyaqikelela. Safika ekuvulekeni malunga nomlinganisela wale holo apha okanye esi sakhiwo kungekho mithi ke ngahloboluthile nje wahlala phantsi wabeka umbhaxa wakhe wawoyamisa ngomthi waqalisa ukuya ngasemva apho kwaye ndacinga wayebuyela emva ukufumana eyakhe ibhodlela yobushushu ndacinga kulungile siza kutya.
Usually we get up top of the mountain and eat, and one go one way and one another, and come back, and we know the way around good, and if we got a deer, we just hung it up, and then we know, went and helped each other get him in. So I thought he'd just go to eat his lunch, and we'd park, because it was almost up to timberline.
Ngokwesi siqhelweni, sinyukela kumphezulu wentaba, size sitye, kwaye omnye uphuma ngendlela enye, kwaye nomnye size sibuye, kwaye siyayazi indlela, kakuhle, kwaye ukuba sifumana ichama, siyalixhoma nje phezulu kwaye siyazi simke siye kuncedisana siwangenise. Ke ndacinga wayeza kutya nje isidlo sakhe sasemini kwaye siya kwahlukana kuba kwakuphantse ukuba ngasemdeni wehlathi.
So he reached back and I started getting for my thermos bottle to get my chocolate and started getting out like that, and he pulled that little whistle out of his pocket. And he gave it a big blow like that, looked at me with them lizard-looking eyes again, and blowed that whistle.
Kenda wafikelela ngasemva, ndaze ndaqalisa ukuthabatha imbodlela yobushushu yam, kufumana ichocolate yam, ndaze ndaqalisa ukukhupha ngolo hlobo, kwaye watsala leya indala impempe encinci empokothweni yakhe, waza wayinika olukhulu vuthelo ngolo hlobo. Waza wajonga kum ngalo mehlo ngathi licikilishe kwakhona waza wavuthela la mpempe.
And when he did, just about far as across this building, a great big doe stood up. Now, if some of our sisters might not know, the doe is a mother deer. And see, that whistle was a baby, and it cried. And this big doe stood up. And right about 11 o'clock in the day, anyone who hunts deers knows that's a bad time. They're bedded.
Kwaye, kawa yenzayo. nje malunga nakude njengokunqumleza esi sakhiwo elikhulu kakhulu ixhama laphakama ngoku ukuba abanye bodade bethu bangathi bangazi ixhamakazi unina kwaye yabona laa mpempe yayilusana kwaye lalikhala kwaye eli likhulu ixhamakazi laphakama kwaye kanye malunga nentsimbi yeshumi elinanye emini nabani ozingela amaxhama uyayazi ukuba elo lixesha elibi alele.
So she stood up and looked around. I could see her just as plain. He looked back at me and he blowed again. And instead of running, she walked right out into that open.
Ke laphakama labhekabheka. Ndingalibona lona njengokucacileyo. Wajonga ngasemva kum waze wavuthela kwakhona kwaye endaweni yokubaleka laphumela kanye ekubonakaleni.
Now that's unusual. They won't do that. Any hunter knows that. And they won't do that. But she walked out there. Why? She was a mother. That was a baby. It just born into her to be a mother. And that baby.
Koko, oko akuqhelekanga. Awusokuze akwenze oko. Nawuphi umzingeli uyakwazi oko. Kwaye awasokuze. Kwaye awasokuze akwenze oko. Kodwa laphumela ngqo ngaphandle. Kutheni lalingunina. Kwaye elo yayilusana. Yayinjalo yabona. Izalelwe kuye nje ukuba abe ngumama kunye nolwasana.
And Bert looked down, pulled that bolt back, let it down on that 30-06. And he was a dead shot. I see him level down like this, and I know he'd blow her faithful heart plumb through both sides, 180 grain mushroom bullet.
Kwaye uBert wajonga phantsi, watsalela ngasemva la bullet, wayihlisa la 30-06 yembumbulu. Kwaye wayengumdubuli obulalayo kwaye ndimbonile ihlisela ezantsi ngolu hlobo ndaze ndazi uyakugqabhuza intliziyo yalo ethembekileyo ibe ngamacala amabini ikhulu kunye namashumi asibhozo enkozo imbumbulu yekhoba.
And I thought, how can you do it, Bert? How can you be so evil to call that mother deer right out there and then shoot her heart right out of her and her trying to find her baby? How can you be so brutal as to do that?
Ndaze ndacinga, ungayenza njani loo nto, Bert? Ungathini ukukhohlakala kangaka, ukubiza la nina wexhama umkhuphele ngaphandle uze emva koko udubule intliziyo yakhe iphume kuye kwaye yena ezama ukufumana usana lwakhe? Ungathini ukukhohlakala ngolo hlobo ukuba wenze oko?
I was thinking that, and I see him level down like that, and I couldn't look at it. It's just too much. I guess I am chicken-hearted. I just turned my back. I thought, God, how can he do it? How can a human being be that mean to do that? Just to shoot that poor, faithful mother's heart right out of her.
Ndandicinga oko, kwaye ndabona yena elungelelanisa ngolo hlobo. Ndaza, andabi nako. Ndandingenako ukujonga kuyo. Yayinganyamezeleki nje kwaphela. Ndiyaqikelela, ndinentliziyo yenkuku. Ndaguqula umhlana wam nje. Ndaze ndacinga, Thixo, angayenza njani loo nto? Angathini umntu ukukhohlakala kangakaya ukuba enze okuya nje ukudubula intliziyo yolwasizi lomama onyanisekileyo iphume kuye?
Now she wasn't trying to act on, she wasn't putting on a show, she was a mother. She seen the hunter when he threw that gun down, but did she run? No, sir. Her baby was in trouble, and she was trying to find her baby.
Ngoku wayengalinganisi, wayengenzi mboniso. Wayengumama, wayembonile umzingeli xa waphosa lampu phantsi, kodwa ingaba wabaleka, hayi mhlekazi. Uswana lakhe lwalusengxakini, kwaye wayezama ukufumana usana lwakhe.
Now I turned my back, as I said, and started, I said, Lord God, how can you do it? I noticed it waited, the gun didn't fire. I turned around and looked, and the gun was going like this. He couldn't hold it no more.
Kwaye, ndaguqula umhlana wam. Njengoko ndichilo, ndaze ndaqalisa, ndathi, Nkosi Thixo, angathini ukuyenza? Ndaqaphela, ndaze ndalinda, umpu zange udubule. Ndaze ndaguquka ndajonga, kwaye umpu wawuhamba ngolu hlobo, wayengenakho ukubahamba.
He turned around, them big old lizard eyes had changed, tears had run off his cheek. He threw the gun on the bank, he said, Billy, I've had enough of it. Lead me to that Jesus you're talking about.
Amen.
waguquka. Lo mehlo makhulu madala ecikilisha ayeguqukile. Iinyembezi zazisihla ngesidlele. Walahla umpu emhlabeni waze wathi, Billy, ndanele yiyo. Ndikhokelele kula Yesu uthetha ngaye.
Right on that snowbank, I led him to Christ. Why? He saw something real. He saw something genuine. If they hold their peace, the rocks will cry out.
Kanye phaya kula mfumba yekhephu. Ndamkhokelela kuKristu. Kutheni wabona into ethile yenene. Wabona into ethile enyanisekileyo. Ukuba baya kubamba uxolo lwabo, amatye aya kunqangaza.
That mother wasn't putting on nothing. She was a genuine mother. No matter if it was death or what it was, she's standing right in the face of death, knowing that just any minute that bullet would blow through her heart, but she was after her baby.
La mama wayengalinganisi nto. Wayengumama onyanisekileyo. Akukhathaliseki nokuba yayikukufa okanye yayiyintoni, wayemile kanye ngqo ebusweni bokufa, esazi nje nangaliphi ixesha lambumbulu iya kugqabhuka entliziyweni yakhe, kodwa wayesemva kosana lwakhe.
Oh, if we could only be as much Christian as that dear was a mother. Why? She was born a mother. She was born to be a mother. We are born to believe the Word of God. We are born to believe Jesus Christ. Let us bow our heads.
Oh, ukuba nje singaba ngokangako umKristu njengokuba elaxhama lalingumama. Kutheni lazalwa lingumama, lazalwa ukuba libe ngumama. Sizalwe ukuba sikholelwe ilizwi likaThixo, sizalwe ukuba sikholelwe uYesu Kristu. Masithobiseni iintloko zethu.
How many in here right now would an uplifted hand would say, Brother Branham, truly, I would like to be the kind of Christian that little doe was a mother.
Bangaphi ngaphakathi apha kanye ngoku, kunye nesandla esiphakanyisiweyo, bangathi, Mzalwane uBranham, enyanisweni, ndingathanda ukuba luhlobo lomKristu elathi elaxhamakazi laba ngumama.
I wish that my heart was just so full of Christ that I could stand in the face of anything and be a real Christian just as much as that dear was a mother. That's kind of an experience I want. Will you raise your hand?
Ndinqwenela ukuba intliziyo yam yayizele kakhulu nguKristu kokuba ndingema ebusweni bayo nantoni kwaye ndibe ngowenene umKristu nje kangangoko njengelaxhama lalingumama. Mna elo luhlobo lamava endiwafunayo. Ungaphakamisa isandla sakho.
God bless you. That's fine. God bless you. So many everywhere. I'm so thankful that you still got enough real something in you that'll make you believe.
UThixo akusikelele. Kulungile oko. UThixo akusikelele. Abaninzi kakhulu. Daweni yonke. Ndinombulelo kakhulu okokuba nisenento eyaneleyo yokwenene kuni eyakunenza nikholelwe.
See, what if it was that you didn't believe? Wouldn't that be pitiful to see an unbeliever in a place where their hearts are so hard that they cannot believe at all? Doomed, gone, lost. Don't know nothing about it. Not knowing what hour that death may knock at the door. You've got to move out into eternity.
Yabona, kungathini ukuba ubungakholelwanga? Ibingayi kuba lusizi ukubona ongakholwayo kwindawo apho intliziyo zabo ziqine kakhulu de bangabi nakukholelwa konke konke, begwetyiwe, bemkile, belahlekile, abazinto malunga nayo, bengazi yeyiphi iyure apho ukufa kunokunkqonkqoza khona emnyango. Kufuneka uphumele ngaphandle uye kunaphakade.
And Jesus said, except the man be born again, become as much Christian as that deer was a mother, you'll never see God. You're done. No matter how many churches you join.
Kwaye, uYesu wathi, ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha, ube ngokangako umKristu njengelaxhama lalingumama, akusayi kumbona uThixo. Phelile, akukhathaliseki mangaphi amabandla owajoyinayo.
He's talking to a religious leader that day, Nicodemus, 80-year-old man, and told him that he must be born. He must become the kind of a Christian like the deer was a mother there.
Wayethetha nomkhokheli wenkolo walamhla, uNicodemo, indoda enamashumi asibhozo eminyaka ubudala waze wamxelela ukuba kufuneka azalwe, kufuneka abe luhlobo lomKristu njengexhama lalingumama phaya.
Was there one that didn't put up their hands but really know the presence of God? Recognize it and say, I know that I'm wrong. When you realize you're wrong, you're recognizing the presence of God.
Ingaba kukhona lowo othe abaziphakamisa izandla zabo abaziyo ngenene ubukhona bukaThixo babuqaphele bona kwaye uthi ngiyayazi ukuba andilungisanga. Xa uqonda akulungisanga uqaphela ubukhona bukaThixo.
But when you don't know you're wrong, the Bible said thou art wretched. In this age, the church would be wretched, miserable, poor, blind, and naked, and not know it.
Kodwa, xa ungaziyo ukuba akulungisanga, iBhayibhile ithe, wena uludwayinge, kwesi sigaba, ibandla, liyakuba ludwayinge, usizi, ihlwempu, imfama, kwaye lize, kwaye lingayazi loo nto.
Just think if a man or woman was on the street, wretched, blind, poor, miserable, and naked, and you could tell them that they were naked, and they'd listen to you, but what if they're naked and they don't believe it? What a mental condition that is.
Cinga nje ukuba indoda okanye umfazi ebesesitratweni elidwayinge, imfama, ihlwempu, usisi, kwaye eze, kwaye unakho ukubaxelela ukuba babeze kwaye baya kuphulaphula kuwe. Kodwa kungathini ukuba baze kwaye bengakholelwa oko? Yenjani imeko yengqondo leyo?
Well, now that's what kind of a spiritual condition it is. People are spiritually blind, wretched, miserable, naked before God, sinners, trying to cover themselves behind fig leaves of some denomination and don't know it.
Kuhle ngoku elo luhlobo lwemeko yokomoya eyiyo. Abantu bamfameke ngokwasemoyeni, baludwayinge, usizi, baze phambi kothixo, aboni abazama ukuzigquma emva kwamagqabi omkhiwane ehlelo elithile, kwaye bengayazi loo nto.
Will you raise your hand, somebody else? God bless you. That's right. Lord bless you.
Ungaphakamisa isandla sakho umuntu othile ongomnye. UThixo akusikelele. Kulungile oko. Inkosi kusikelele.
Before you, maybe you're a stranger here, you've never seen God do one thing. But before you see anything, you say, I'll accept it up on the basis of the word. I know that a greater than Solomon is here. The great Holy Spirit of God is present. I sense it. I believe it. I'll raise my hand. I'm a sinner. I will ask for salvation.
Phambi kokuba wena mhlawumbi ungongaziwayo apha, akuzange umbone uThixo esenza nenye into. Kodwa ngaphambi kokuba ubone nenye into, wena futhi usathi, ndiyakuyamkela kwiziseko zelizwi. Ndiyazi ukuba omkhulu kunoSolomon ulapha, umoya oyingcwele kaThixo omkhulu ukhona. Ndiyamva wona, ndiyamkholelwa wona. Ndiyakuphakamisa isandla sami, ndingumoni, ndiyakucela intsindiso.
Heavenly Father, bless these who have their hands up. We ask that your mercy be granted to those who are sinners. That's maybe they belong to church. That still doesn't mean they're not sinners. And they raise their hands, they want to be saved.
Bawo wasezulwini. Sikelela aba baphakamise izandla zabo. Sicela ukuba inceba yakho inikezwe abo bangaboni ukuthi mhlawumbi bangabe bandla bona. Oko akuthethi ukuba abangabo aboni. Kwaye baphakamise izandla zabo bafuna ukusindiswa.
Lord, there was something by them. They recognized the Holy Spirit there, and they recognized that it was God and it was speaking to them. If they didn't have that experience that they should have, and they raise their hands.
Nkosi, bekukho into ethile ngakubo. Baqaphele umoya oyingcwele phaya, kwaye baqaphele ukuba ibinguThixo, kwaye ubuthetha nabo okokuba ukuba babengenawo amava abafanele babe nawo, kwaye baphakamise izandla zabo.
You said, he that will come to me, I will in no wise cast out. And I know that's true. You said in St. John 5:24, He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, shall not come into the judgment, but is passed from death unto life.
Uthe, lowo uyakuza kum, andisaye kumlahlela ngaphandle, kwaye ndiyazi oko inyaniso. Uthe kuYohane ongcwele, isihlanu, amashumi amabini nesine, lowo uwevayo amazwi am, aze akholwe kulowo wandithumayo mna, unobomi obungunaphakade. Akasayi kuza emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni, wangena ebomini.
He that comes to me, I'll give him everlasting life, raise him up at the last days. Those are your promises, Father. I claim every one of them.
Lowo uzayo kum, ndiyakumnika ubomi obungunaphakade, ndimvuse kwimihla yokugqibela. Ezo zizithembiso zakho bawo, ndibanga wonke ubani.
Maybe some Christian, Lord, that's trying to walk through life, trying to live better every day, and they want an experience of a better walk, they raise their hands too.
Mhlawumbi othile umKristu Nkosi, ozama ukuhamba kubo ubomi, ezama ukuphila ngcono lonke usuku, kwaye bafuna amava ohambo olungcono, baphakamise izandla zabo nabo.
Father, I pray that you will bless them. May they find that all sufficiency tonight in Christ, the Word made flesh among us. Grant it, Lord. I commit them to Thee in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Bawo, ndiyathandaza ukuba uyakubasikelela. Banga fumana okwakho neliseka kupheleleyo ngobu busuku. KuKristu ulizwi enziwe inyama phakathi kwethu. Siphe oko, Nkosi, ndibanikela kuwe egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen.
God bless you. May you sit real quiet. Let's see just a moment. Oh my, I'm 5 minutes over my time now. Forgive me. I didn't aim to speak that long. I tell you, let's just wait just a moment. Just give me 5 more minutes, if you will.
UThixo anisikelele, kwaye njengoko nihleli ngenzolo ngenene, yabona nje ithutyana. Oh, bethu. Ndingemizuzu emihlanu ngaphela kwexesha lam ngoku. Ndixoleleni, bendingabhekiselelanga ukuthetha kade kangaka. Ndiyanixelela, masilinde nje ithutyana. Ndinikeni nje imizuzu emihlanu ngaphezulu ukuba niyakuyenza.
How many knows what God was? We know what the Bible said He was. And the Bible said He's the same yesterday, today, and forever.
Bangaphi abayaziyo intoni awayeyiyo uThixo? Siyayazi into eyayithethayo iBhayibhile awayeyiyo, kwaye iBhayibhile ithe usenguye izolo namhlanje naphakade.
And the, Jesus said in St. John, the 14th chapter, the 12th verse, He said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Not he that make believeth, but he that believeth on me.
Kwaye uYesu uthe kuYohane ongcwele, isahluko seshumi elinesine, umqolo weshumi elinesibini. Wathi, lowo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye, hayi lowo ulikholwa lokuzenzisa, kodwa lowo ukholwayo kum.
Is that true, my minister brothers? That's true. How many Bible readers knows that's true? Heavens and earth will pass away, but His words can't fail. He promised that.
Ingaba inyani leyo, bazalwane bam abangabalungiseleli, injalo londo. Bangaphi abafundi beBhayibhile abayaziyo oko ukuba inyaniso. Amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa amazwi akhe awanakusilela, wakuthembisa oko.
Now, there's no doubt sick people among you out there. I don't know you at all. And to prove what I was saying a while ago, as the angel of the Lord in the days gone by, the days passed by. Jesus said, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Ngoko, kukho, akukho ntandabuzo, abantu abagulayo phakathi kwenu phandle phaya, andinazi konke konke, kwaye ukubonakalisa oko bendikutsho kwithuba elidlulileyo, njengengelosi yenkosi kwiintsuku ezigqithileyo, iintsuku ezidlulileyo, ngazo, wathi uYesu, njengoko kwaba njalo ngemihla kaLoti,
Can you see what I was talking about, the names and everything else, positionally, the church sitting right? Can you see it? And I'm sure you read between the lines of things that I didn't speak. You see what I meant.
Ingaba ninakho ukubona oko ndithetha malunga nakho, wona amagama nayo yonke into engenye ngokusendaweni ibandla lihleli kakuhle ingaba ninakho kuyibona ngoku ndiqinisekile nifunda phakathi kwemigca izinto endingakhange ndizithethe niyabona oko ndikuthethayo.
Now, if you people in here that are sick and needy, what business have I got to be here? What would I be standing here for as a deceiver? If I was doing that, it's time for me to, I don't desire to live. I'd rather die. I'd rather go out and be anything else than to be a deceiver.
Goku, ukuba nina abantu apa, abagulayo nabanesidingo, ndi. Yintoni umsebenzi endinawo ukuba ndibe lapha? Yintoni ebendiya kuba ndimele yona apha njengomkhohlisi? Ukuba bendisenza oko, lixesha lam lokuba andiyenzeli, andinqweneli kuphila. Mna ndikhetha ukufa, ndikhetha ukuphuma ndibe yiyo nayiphi into engenye kunokuba ndibe ngumkhohlisi.
What will God do to me? And I don't know that I'll live through the night. Neither do you. But a deceiver. We want to be, what's the use of being a deceiver when you can be genuine? But you see, it's so strange to you.
Kwaye, intoni uThixo ayakuyenza kum. Kwaye, andiyazi ukuba ndiyakuphila ubusuku bonke. Nani ningenjalo. Kodwa, umkhohlisi, sifuna ukuba, kunganceda ntoni ukuba ngumkhohlisi. Ngeli xa unakho ukuba ngowenene. Kodwa, uyabona, iyengaqhelekanga kakhulu kuni.
Now look. If I claim that these scriptures must be fulfilled, I've read and showed you in the last two nights what Jesus was, what His presence is now, and He's supposed to return in the last days. We know that through human flesh and declare Himself the same way. We all know that. Are we aware of it? Say amen if it is.
Amen.
All right?
Goku, khangela, ukuba ndibanga ukuba ezi zibhalo, kufuneka zizalisekiswe, endithe ndazifunda kwaye ndanibonisa, kubusuku obubini obugqithileyo oko uYesu wayekuko yintoni ubukhona bakhe obuyiyo ngoku kwaye ufanele abuye kwimihla yokugqibela siyakwazi oko ngenyama yomntu kwaye azidandalazise yena ngendlela enye sonke siyakwazi oko ingaba singabakuqondayo oko yithini amen ukuba yiyo kulungile.
Now for your comfort I say this to you in His name, He's here. The same God that came down and talked to Abraham, had his back turned to the tent, and Sarah inside the tent, He knew what she was thinking.
Goku, ukwenzela ukuva kamnandi kwenu, ndithi kuni, ndithi oku kuni, egameni lakhe, ulapha, uThixo okwamnye owehlayo waze wathetha no-Abraham enomhlana wakhe ujikele ententweni. Kwaye uSara engaphakathi ententeni wayesazi oko wayekucinga.
He said the same thing when he came here. He looked upon the audience and perceived what was in their heart. A woman touched his garment. He looked around till he found her and told her.
Watsho into ekwanye xa waza apha wajonga phezu kwesihlwele waze wabona oko kwakusentliziyweni yabo. Umfazi wachukumisa ingubo yakhe wabhekabheka de wamfumana waze wamxelela.
Blind Bartimaeus touched his garment when he cried, Thou son of David, have mercy. Standing 200 yards from where he passed by, his faith stopped the son of God in the road and turned around and said, Bring him here.
Imfama uBartimaeus wachukumisa ingubo yakhe. Xa wamemezayo, wena nyana kaDavide, yiba nenceba. Emi umgama ongamakhulu amabini eyadi ukusuka apho wegqitha khona. Ukholo lwakhe lwamisa unyana kaThixo. Endleleni waza wajika wathi mziseni apha.
Little Zacchaeus up in the tree hid himself, said, so he didn't believe he was a prophet either. And Jesus come right, stood on the tree and looked up and said, Zacchaeus, come down. Called him his name.
UZakeyi omncinci phezulu emthini wazimela wathi ke wayengakholwa ukuba ngumprofeti nakanjalo kwaye uYesu weza kanye wama phantsi komthi waze wakhangela phezulu wathi, Zakeyi yehla wambiza ngegama lakhe.
When Jesus had never seen Peter and Andrew had brought him over there, when he seen come said, Your name is Simon, you're the son of Jonas. Give him his name, told him who he was.
Xa uYesu engazange ambone uPetros kwaye uAndreya wayemzisile ngaphaya. Xa yena wambonayo esiza wathi, igama lakho nguSimon, ungunyana kaYona, wamnika yena igama lakhe, wamcela ukuba waye engubani.
Told Nathaniel where he was at, what he had done, the woman, what kind of a condition she was in, what was her trouble, what was her sickness. That's God, friends. Amen. How many believe that with all your heart? Say, that's got to be God.
Waxela uNathaniel apho wayekhona oko wayekwenza umfazi kwaye uhlobo olunjani lwemeko awayekulo oko kwakuyingxaki yakhe oko kwakusisigulo sakhe lowo nguThixo zihlobo bangaphi abakukholelwayo oko ngenhliziyo yenu yonke yithi oko kufanele ibe nguThixo.
How many of you in here know that I don't know one thing about you? Raise up your hand. Just say, I know that man don't know a thing about me. He's just a man, and that's what I am. Yes, your brother. I'm here to try to help you.
Bangaphi kuni apha abaziyo ukuba andazi nanye into malunga nani. Phakamisa isandla sakho nje uthi ndiyazi la ndoda ayazi into malunga nam nje ngumntu nje oko koko ndikuko nje umzalwane wenu. Dilapha ukuzama ukuninceda.
But I declare, how many's read my book? And things, you know, you believe that the truth? This is the last days. And now, the Lord Jesus help us.
Kodwa ndiyadandalazisa. Bangaphi abayifundileyo incwadi yam kunye nezinto. Nina niyazi. Niyakholelwa oko inyaniso. Lena yimihle yokugqibela. Kwaye ngoku inkosi uYesu isincede.
And if he will come tonight and not let one of you move, just stay right in your seats where you're at and believe. And the Lord Jesus will come tonight and confirm these things that he has said, these things that he promised. If he will confirm them to be the truth, will you believe on him?
Kwaye ukuba iyakuza ngobu busuku, kwaye kungabikho namnye kune oshukumayo, hlalani nje ezitulweni zenu, apho nikhoyo. Nize nikholwe kwaye inkosi uYesu iyakuza ngobu busuku ize iqinisekise ezi zinto ethe yazitsho, ezi zinto athe wazithembisa. Ukuba uyakuqinisekisa zona oko ukuba yinyaniso, ingaba niyakukholelwa kuye? Kholo.
Heavenly Father, now I've spoke about you, what you was, what you are. Now will you just come forward on the scene? And those people sitting out there in the audience, perfectly strangers, will you make yourself known to us tonight, Lord, that we would know and recognize that these scriptures are fulfilled, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever?
Bawo wasezulwini, ngoku ndithetha ngawe, oko wena wawukuko, oko wena ukuko, ngoku ungeza nanga phambili, koku kubonakaliso, kwaye abo bantu bahleli phandle phaya esihlweleni abangaziwayo ngokugqibeleleyo ungazazisa wena nakuthi ngobu busuku ngoso okokuba siya kukwazi kwaye siqaphele ukuba ezi zibhalo zizalisekisiwe okokuba uYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje naphakade.
And if we're living in the last days like he said that he would reveal himself in the last days like he did at Sodom, before the promised son arrived to Abraham, or Abraham's royal seed is looking for the royal son, the same thing would take place.
Ngoku ukuba siphila kwimihla yokugqibela, njengoko watshoyo ukuba uya kuzityhila yena kwimihla yokugqibela, njengoko wenzayo eSodom, phambi kokuba unyana wesithembiso afike kuAbraham, kuhle imbewu yasebukhosini kaAbraham ekhangela laa nyana wasebukhosini into ekwanye iyakwenzeka.
And watch even to the locations, the time, the names, and everything is perfect in line, Father. Help us, we pray, in the name of Jesus Christ. Amen.
Kwaye qaphela kwaneendawo, ixesha, amagama, nayo yonke into igqibelele, isemgceni, bawo, sincede, siyathandaza, egameni likaYesu Kristu. Amen.
Now I want you to pray, each one of you. Just whatever is wrong, you just ask him. Now, he's a high priest.
Ngoku, ndifuna nithandaze, ngamnye kuni, nje nantoni engalunganga, celani nje yena. Ngoku, yena, kumbingeleli omkhulu.
By the way, how many ministers are in the building? Raise up your hands everywhere. I guess it's 30 or 40. Now, how many of you know this, that the book of Hebrews, the New Testament tells us, that right now, Jesus Christ is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Would you raise your hands and say, I know it's the truth? The Bible says that.
Kakade, bangaphi abalungiseleli abasesakhiweni, phakamisani izandla zenu, ndaweni yonke, ndiyaqikelela, kukho amashumi amathathu okanye amane. Ngoku, bangaphi kuni abakwaziyo oko ukuba incwadi yamaHebhere, iTestamente entsha, isixelela oko kanye ngoku, uYesu Kristu ngumbingeleli omkhulu onokuvelana nezilwele zethu. Ningaphakamisa izandla zenu nize nithi, ndiyayazi inyaniso. iBhayibhile itsho oko injalo loo nto.
All right. Then if he's the high priest, he's the same yesterday, today, and forever. Then if you touched him tonight, he'd act like he did back there. Is that right? Like he did yesterday.
Kulungile. Ngoko, ukuba ungumbingeleli omkhulu, ukwanguye izolo namhlanje naphakade. Ngoko, ukuba umchukumisile yena ngobu busuku, uyakwenza njengoko wenzayo emva phaya. Ingaba injalo. Njengoko enzile izolo.
Well, when that woman touched his garment, you say, oh, but if I could, your faith, the physical, he never felt. It was the faith of the woman that touched the garment. Your faith can touch him now. Do you believe that?
Kuhle, xa lamfazi wachukumisa ingubo yakhe, uthi, oh, kodwa, ukuba ndinganakho, ukholo lwakho, luyayichukumisa, ubuqu, zange yena ayive, yayilukholo lomfazi, olwachukumisa ingubo ukholo lwakho lungamchukumisa ngoko niyakukholelwa oko.
Then if God's word is manifested, he will reveal that same thing and show the same thing. Do you believe that with all your heart?
Amen.
Heart, now just trust him, believe him, don't doubt, but have faith in God that he will do it.
Ngoko ukuba ilizwi likaThixo libonakalisiwe uyakutyhila laa nto inye aze abonise into ekwanye. Niyakholwa koko ngentliziyo yenu yonke. Kulungile. Ngoku nje mthembeni, mkholelweni, sanikuthandabuza. Kodwa yibani nokholo kuThixo kokuba uyakuyenza.
Somebody this way, just pray. And just believe with all your heart. And somebody in this direction.
Umntu othile ngale ndlela. Thandazani nje. Kwaye nje nikholelwe ngayo yonke inhliziyo yenu. Emva koko, umntu othile kule ndlela.
And if God will let one or two people that you know that is infallible, how many of you will believe then that we recognize His presence?
Yeah.
Then that's always necessary. That's always necessary.
Kwaye, ukuba uThixo uyakwenza omnye okanye ababini abantu enibaziyo, oko kokungena kusilela. Bangaphi kuni abaya kukholelwa ngoko ukuba siyabuqaphela ubukhona bakhe. Ngoko, oko, kuko konke okuyimfuneko. Kuko konke okuyimfuneko.
Lady sitting right there, looking at me there, suffering with heart trouble. You believe God will heal the heart, make you well? You have heart trouble? If that's right, raise up your hand. Am I a stranger to you? Don't know you? But that's truth. All right? You, the lady, gray-headed lady sitting there. All right?
Nenekazi elihleli kanye phaya, lijonge kumphaya, libulaleka ngengxaki yentliziyo. Uyakholwa uThixo uyakuphilisa intliziyo, akwenze uphile, unengxaki yentliziyo. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Ingaba ndingongaziwayo kuwe, andikwazi, kodwa leyo yinyaniso. Kulungile, wena inenekazi, inenekazi elintloko ngwevu, lihleli phaya, kulungile.
The lady with the green, you raised up your hand. There, it's you, your trouble is arthritis. You believe that God will make you well with arthritis? If that's right, raise up your hand. See? All right.
Inenekazi elineluhlaza, uphakamise isandla sakho phaya, okokuba u-u. Ingxaki yakho kukuqaqamba kwamalungu. Uyakholwa ukuba uThixo uyakukwenza uphile, kunye nokuqaqamba kwamalungu. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho, yabona. Kulungi, yabon.
His head raised. Now something come over you, didn't it? See, that light. How many ever seen the picture of that light? That's hung right over the woman. All at once, a real sweet feeling come over you. That's what did it. See? God blessed you. Healed you. Make you well. You believe it?
Kwenzekile nje uphakamise. Ngoku, into ethile eze phezu kwakho. Ayenzanga, yabona. Ngoku akukhanya. Bangaphi abakhe bawubona umfanekiso wokwakukhanya. Naku yakujinga kanye phezu komfazi. Konke ngaxeshanye emnandi ngenene imvakalelo iza phezu kwakho. Yiloo nto ekwenzayo. Yabona, uThixo akusikelele. Ukuphilisile, ukwenze waphila. Ingaba uyayikholelwa?
You believe he knows what's wrong with you? Only he can heal you. It's a dark shadow of epilepsy. If that's right, raise up your hand, young lady.
Ingaba uyakholwa ukuba uyayazi intoni engalunganga nawe. Kuphela nguye onokukuphilisa. Sisithunzi esimnyama, isithuthwana. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho nenekazi elincinci.
Think a little differently a few minutes ago, don't you? See, when I stopped that call doing that, that's what it was for, is for you. Now, if you'll believe with all your heart, them spells will leave you. Will you accept it and believe it with all your heart? God bless you. We'll believe it.
Inga ngokwahlukileyo kunokuba ubuwenzile kwimizuzu embalwa egqithileyo. Akunjalo, uyabona xa ndimise olwabizo ukwenza okuya. Yiloo nto ibiye yayo, ibiye yakho. Ngoku, ukuba uyakukholelwa ngentliziyo yakho yonke, zona iziqalekiso ziya kumka kuwe. Ingaba uyakuyamkela kwaye uyikholelwe ngentliziyo yakho yonke, uThixo akusikelele. Hamba, ikholelwe.
This lady is sitting right here suffering with stomach trouble. You believe that God will make you well? Are you on the end? You believe that God will heal you, make you well with stomach trouble? You do? You accept it? God bless you.
Eli nenekazi lihleli kanye apha, ligula ngengxaki yesisu. Ingaba uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa kanye apha ekupheleni. Ingaba uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa akwenze uphile kwingxaki yesisu. Uyayenza, uyayamkela, kulungile.
I'm a total stranger to the woman. Don't know her. She's just a woman sitting there. But God does it. You believe with all your heart now?
Amen.
All right. Just have faith.
Ndingonga ziwayo ngenene kumfazi. Andimazi. Ungumfazi nje ohleli phaya. Kodwa uThixo uyamazi. Ingaba niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke ngoku. Kulungile. Yibani nokholo nje.
Lady sitting right here on the end, suffering with a gallbladder trouble. Got gallstones, liver bothers you. If that's right, raise up your hand. Total stranger to you, if that's right.
Inenekazi lihleli kanye apha ekupheleni, ligula ngengxaki yesingqobo senyongo, linamatye enyongo, isibindi, iyakukhathaza. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Ongaziwayo ngenene kuwe. Ukuba oko kunjalo, yabona.
The lady sitting right next to you, she's suffering too. See, can't you see that light over that woman? The lady's got a kidney trouble. That's right, she's got uremic poisoning in her kidneys. That right? Raise up your hand.
Inenekazi lihleli kanye apha ecaleni kwakho, liyabulaleka nalo, yabona kona. Akukuboni oko akukhanya phezu kwalamfazi. Inenekazi linengxaki yezintso, injalo loo nto. Linomchamo otyhefekileyo ezintsweni zalo, injalo loo nto. Phakamisa isandla sakho.
The lady touched you then. She's suffering with a nervous affliction. You're both strangers. You're not from here. That's right, isn't it? You're from Iowa. You're from the city of Des Moines. That's right, isn't it?
Inenekazi elikuchukumisileyo ngoko, ligula yinkqwaleko yobuphakuphaku. Nobabini ningabangaziwayo anisuki apha injalo londo ayinjalo nisuka eIowa niswa kwisixeko sase Des Moines injalo londo ayinjalo.
You believe God can tell me what your name is like he did Peter? If you believe with all your name is Mrs. Wolf, that's right, raise up your hand.
Hallelujah.
Go back heal now. Jesus Christ makes you well.
Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ngubani igama lakho njengoko wenzayo kuPetros. Ukuba uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke, igama lakho ngunkosikazi Wolf, injalo loo nto. Phakamisa isandla sakho, kulungile, buyela emva uphilisiwe ngoku. UYesu Kristu ukwenze waphila.
Do you recognize his presence? Do you know he's here? Then won't you lay your hands over on one another now while the Holy Spirit's up on you? That's the Holy Spirit on you. Now every one of you can be healed now if you just believe it. Do you believe it with all your heart?
Ingaba niyabuqaphela ubukhona bakhe, niyayazi ukuba ulapha ngoko. Andinakubeka izandla omnye phezu komnye ngoku. Ngeli thuba umoya oyingcwele uphezu kwenu. Lowo ngumoya oyingcwele kuni. Ngoku wonke ubani kuni angaphiliswa. Ngoku ukubani yakuyikholwa nje. Ingaba niyayikholwa ngenhliziyo yenu yonke.
Heavenly Father, there's nothing left now but faith. We now renounce all darkness. When the revival, as I said at the beginning, the wave come down upon the water to churn it up and down, to take the unbelief out of it. Now while the Holy Ghost is waving back and forth through the people here, may all unbelief be taken away and may the power of Almighty God set every sufferer free tonight.
Bawo wasezulwini, akukho nto ishekileyo ngoku, kuphela lukholo. Ngoku, silahla bonke obumnyama. Xa imvuselelo, njengoko ndichilo ekuqaleni, iliza liyehla phezu kwamanzi ukuwaphehluzelisa, liwanyuse liwahlisa, ukukhuphela ukungakholwa ngaphandle kulo. Ngoku, ngelixa umoya oyingcwele uwangazelisa ngasemva nangaphambili ebantwini bakho, kwangakonke ukungakholwa kungasuswa, kwaye anga amandla kaSomandla uThixo enze wonke ova ubunzima akhululeke ngobu busuku.
I rebuke the devil. Satan, you're nothing but a bluff, and you're exposed right here among the people by the scriptural evidence of the living resurrected Jesus. I adjure thee by the living God, come out of this people and leave them go for the glory of God.
Ndikhalimela umtyholi, Satan. Akuyonto kuphela esihoriso, kwaye uveziwe, kanye apha phakathi kwababantu, ngobungqina besibhalo bophilileyo ovukileyo uYesu. Ndiya kuyiyalela, ngoThixo ophilayo, phuma kwababantu, kwaye ubashiye uhambe, ngenxa yozuko lukaThixo.
All that accepts your healing, stand on your feet now and say, I do believe. No matter what happens, how long it takes, I still know I'm going to be well. I accept it with all my heart.
Bonke abamkela impiliso yabo, yimani ngeenyawo zenu ngoku kwaye nithi, ndiyakholwa, akukhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni, ithabatha ixesha elingakanani, ndisayazi ndiza kuphila, ndiyayamkela ngentliziyo yam yonke.
Raise up your hands now. Thank you, Lord. Praise the Lord. That's right. Give Him praise. Now just raise your hands and praise Him for your healing the way you do in your church.
Phakamisani izandla zenu ngoku. Inkosi, Inkosi. Dumisa Inkosi. Injalo lonto. Mnikeni indumiso. Ngoku, phakamisani nje izandla zenu. Kwaye nimdumise ngenxa yempiliso yenu. Ngendlela enenza ngayo emabandleni enu. Salwa.